Masithobiseni intloko zethu ukwenza umthandazo. Bawo othandekayo wasezulwini, siva le ngoma kakholwa kuphela. Isenza sazi ukuba kuphela esifanele kukwenza ukuze sidle ilifa nasiphi kwizithembiso zikaThixo. Zikholwe nje ngokuba kubhaliwe, zonke izinto zinakho ukwenzeka kwabo bakholwayo. Njengoko sikhala njengendoda eyayinomntwana onesathuthwane. Nkosi, ndiyakholwa, ndincede ukungakholwa kwam. Wena sibulela wena ngaloo mandla akho makhulu, ukuzithila kwakho kwesiqu sakho kuthi kwezi ntsuku zokugqibela. Izenza iintliziyo zethu zivuye kakhulu kwaye zibe nemigcobo yokwazi ukuba sihlangene noThixo ophilayo, oyingqinelayo kanye emva enyameni ubungqina kwizinto ezibonakalayo, njengoko wenzayo kwiintsuku ezigqithileyo kwaye nanjengoko ethembisile ngawo lo mhla. Sinombulelo kuwe, Thixo wethu, kweli suku limnyama apho kungekho mntu ukhangeleka esazi ukuba yiphi na indlela makahambe ngayo. Siyavuya ukuba sifumane indawo ekhuselekileyo, indawo yokuzifihla. Ngoku sisikelele ngobu busuku, Nkosi, njengoko sithetha ngelizwi lakho. Kwaye izithembiso ezinikezelwe kuthi sanga singazinonelela ezintliziyweni zethu, sizilondoloze ngentlonipho kwaye sizithobele ngocwangco lwenene lobuThixo. Kuba oko sikucela egameni likaYesu. Amen. Umnikelo wothando bekungafanelekanga. Bakwenze oko, ngubani lo okwenzileyo oko? Unetyala. Endisiya kumphathi uthi undithabathele umnikelo wothando bengafanelekanga ukuba ukwenzile oko. Ndiyayibulela, uThixo uyakwazi oko, kodwa andizelanga loo nto. Enkosi, yanga inkosi inganisikelela. Ndiyakwenza konke endinako. Ndiyakubeka kanye kumsebenzi wangaphandle, ngoko ndiyakwazi ukuba uyakuhambela ubukumkani bukaThixo. Kwaye ukuba inkosi ithandile, ndiyakuusa ngokwam ngaphaya kwimihlaba ukusa le vangeli inye enibe nihleli niphulaphule yona kule veki. Ndize emva koko ndazi ukuba uya kusetyenziswa ngendlela enikholelwa yona. Inkosi indincede ndiyenze. Ndiyabulela kakhulu ngokubakho ngokuninzi ngale veki, kunye nangani nonke bantu abaqhagamsheleyo ngobu busuku kwakhona ngeengcingo zemfonomfono. Kwaye sinombulelo kuye nakubani kuni. UBilly uthe kum ngale ntsasa, uthe, "Tata, ukuba ubunokuza kunye nam ngale ntsasa ngethuba kanye emva kokukhanya kwemini, uze ume apha jikelele kwezi ndawo kwaye ujonge oomama besondla iintsana zabo emotweni. Bona abo bantu bahluphekileyo behleli emvuleni belindele ukuvulwa kwengcango. Yabona umana hani sebendiya kuba nguye ukuba bendinixelele nayiphi into ngaphandle kwenyaniso. Ngenene bendiya kuba ngumntu ophula umthetho. Ngamanye amaxesha kufanele ndivise kabuhlungu, kodwa sikukuba ndifuna ukwenza njalo. Kungokuba asindim lo uvisa kabuhlungu, yinyaniso evisa kabuhlungu. Kwaye kodwa ndiyakholwa isizathu sokuba nize, ngokuba ndinyanise kakhulu kuni kwaye ndenza konke ndinakho ukuninceda. Inkosi incede nabani nakuni nonke kuni. Kwaye ngoku ndifuna ukubulela abantu ngentle intsebenziswano yabantu besi sixeko apha ngokunjalo, abasinike basivumela ukuba siqeshe le ndlu yesikolo eliholo labaphulaphuli negumbi lezemithambo. Kwaye ndifuna ukubulela amagosa ukuba nilapha. Kwaye ndifuna ukubulela iTustin Colvin ongumgcini apha ngentsebenziswano entle ekusincedeni ekufumaneni oku nokuba abe nathi busuku ngabunye. Sibulela umkhosi wamapolisa aseJeffersonville ngokuza apha nokujonga ngeendleko eziphantsi kakhulu. Ndicinga ngedola ezimbini ngeyure ukuba amapolisa abekwe apha kumsebenzi okhethekileyo ukupakisha imoto ukubona ukuba bekungekho nto eyenzekileyo kwaye yonke into ibilungile. Sinombulelo ebantwini ngoko. Kwaye nakwi kananjalo kwinjineli apha okwibhodi ndimqaphele nabo bonke ababandakanyeka kunye nathi sinombulelo kakhulu kuni ndibulela ngamnye kuni nonke ngezi zipho ubhili undizisele nje ngalemva kwemini isipho ezininzi zazo kunye nebhokisi iswithi njalo njalo kwaye enye yazo yayiyintsikelelo inomfanekiso kakristu owenziweyo kuyo intshumayelo entabeni kwaye ngokuqinisekileyo yayintle ndiyanibulela ngokuqinisekileyo kunye nezinto ezininzi andazi ukuba mandinibulele kanjani ngoko kananjalo ngenkxaso-mali yenu ngalo mhlangano siyayibulela ngokuqinisekileyo ngeentliziyo zethu zonke inkosi isikelele ngamnye kuni ngokukhulu ubhili uthe bekukho abantu abaninzi benicela udliwano ndlebe lwasemfihlakelweni ngeli xesha kwaye abaninzi bacelile kwaye beneentsane ezincinci zokuba zinikezelwe owu ndithanda kanjani ukuyenza loo nto kodwa uyabona xa ndisiza ngeli xesha ingxamiseke kakhulu kufanele ndihlale ndilungile lonke ixesha ekufundisiseni eli lizwi kunye nomthandazo ngesizathu sokuzisa lo myalezo uyabona ayikho ingaphezu kokungaqhelekileyo kuthi ngokuba kukufumana intando kaThixo ukuze emva koko kube kukuthetha izinto kwaye konke oko kufanele kuhlangane kwaye kubuzwe kuThixo nje ukuba yeyiphi emayivulwe ngoku inkosi ithandile siya kubuya kwakhona kamsinya kamsinya sakufumana usuku ndenze intshukumo okanye nditsho into ethile malunga nepasika kungcono ndikuphengulule oko ngokuba ndicinga ukuba ndinoludwe lweenkqubo eCalifornia malunga neli xesha ngoku oko kungaphosisa nakuba kunjalo xa sibuyela kwakhona eminqubeni siya kunithumela ikhadi kunye nebandla kwaye sininike umhla kunye nexesha emva koko ndiyamhlawumbi ngelo xesha kwakhona andibekanga naliphi ixesha ekuthandazeleni abagulayo asikhange sibe nayo nenye inkonzo esithe sabazisa abantu phezulu sabathandazela besibandulula kwaye abazalwane bethu apha bebeshumayela umzalwane uliveli kunye nomzalwana abanye baba bazalwane bebeshumayela kwaye bethandazela abagulayo kwaye besenza nobhaptizo lwamanzi bebhaptiza xebe kwaye bendiyeka mna ukuba ndihlale ndedwa nelizwi siyawabulela la madoda benze umsebenzi wokukhalipha kukho abahlobo abanintsi apha endingathanda ukudibana nabo ndijonga ezantsi ndize ndibone uJohn kunye noEl kwaye nakuya ugqirha Livele omnye wabaphathi balo mkhankaso umzalwane uRoy Borders loo madoda andikhange ndibe nalo neli andikhange ndibe nakho nokuqhawula isandla zabo andikhange ndibe nalo ithuba lokuyenza ndicinga ngabahlobo bam abasuka eKentucky kwaye nalapha jikelele kunye nabahlobo abangabashumayeli bendingathanda kanjani ukuqhawula izandla zabo umzalwane uBlair ndimqaphele apha ngenye imini kunye nabaninzi bawo loo madoda endiwathandayo kwaye bebekweminintsi imihlangano kwaye ndizange tu ndiqhawule izandla zawo ndiyazama asikukuba ndifuni ukuyenza loo nto kungokuba ndinaxesha lokuyenza kwaye ndiyanxama ukunikezela intsane ngokuqinisekileyo unyana wam umzukulwana wam omncinci ubefanele ukunikezelwa kulo mhlangano andibanga naxesha lokuyenza udavid omncinci ndinguyisemkhulu ngokubini ngoku ke mnumeyi ukuba ulapha ngobu busuku ondinike olwaswazi khangeleka ngathi ndiza kuyisebenzisa kwamsinyane ke kwaye ndimxelele ubhili ndathi ibhayibhile ikutshilo qhamani kwaye nuzalise umhlaba kodwa umthwalo wonke wawunganikwanga wena kwaye aba bazukulwane bavela ngokukhawuleza kwaye ke khumbula umolakazana wam wayelidlolo kokuqala wayengenakho ukuba nabantwana kwaye ngenye imini ndishiya umhlangano inkosi yathetha nam yathi Lois uya kuzala unyana inkosi ikusikelele ingxaki yakho yobubhinqa iphelile uPaul omncinci wazalwa kwinyanga ezisithoba kamva kwinyanga ezimbini ngaphambi kokuba usana luvele embonweni ndandihleli ndisitya isidlo sakusasa ngenye intsasa etafileni kwaye uLois kunye noBhili behleli kwelinye icala letafile kusuka kum kwaye ndambona uLois etyisa usana oluncinci enepinki okanye eluhlaza ingubo ilusongele kwaye uBhili ehleli eponeni etyisa uPaul omncinci ndathi Bhili ndisandula ukubona umbono uLois ebetyisa usana olusongelwe ngengubo eluhlaza wathi na lo uhambo lwam lokuzingela yayizinyanga ezisithoba ukusuka ngoko Inyanga ezilishumi elinanye mva uDavid omncinci wazalwa. Kwaye andikhange ndibe nakho ukumnikezela enkosini okwangoku kwaye andisayi kuyenza side sibuye kwakhona. Ke niyabona ukuba yintoni, indlela endibathanda ngayo abantu kunye nodlelwano lwabo. Kodwa abazalwane bebethandazela abagulayo kwaye ndiyayazi impumelelo. Ngabusuku ngabunye sithandazela abagulayo, omnye ebeke isandla sakhe komnye sonke ngokudibeneyo, nto leyo ngaloo ndlela ibamba yonke injongo. Kodwa mhlawumbi ukuba uThixo uthandile, ndiyakuyiphawula ekhadini ukuba siyalithumela. Ekubuyeni ndingathanda ukunikezela malunga nezimbini okanye ezintathu iintsuku kwakhona nje kuthandazela abagulayo kunye nokwenza oko sinokwenza ngaloo ndlela. Ngoku kwaye ndibulela abantu ngoncedo lwabo kwakhona. Ngoku ndifuna nje ukuphawula nje ithutyana kumyalezo wale ntsasa. Akukho kuthandabuza, andikhange ndiwugqibe, kodwa ndicinga ukuba niyaqonda. Kwaye ndiqinisekile anikhange aninakwazi ukuba okuyabe kufuna ndenze ntoni. Ngoku ikhangeleka ilula kakhulu kuni, kodwa niyakubona enikwenzayo. Nithabatha indawo kaThixo ukubiza into ethile, kwaye phambi kokuba ndibe nokwenza oko kufanele kuze impendulo esuka kuThixo. Kwaye kufanele ukuba ehle kwaye wazibonakalisa ngokwakhe waza wanika isityhilelo. Ngoko ke yabona oku kubhekiselele ebandleni. Kwaye khumbula ndathi ezi le into endiyithethayo kwakukuyibandla kuphela. Kwaye ke ukuze ube nokuthemba kwaye wazi ukuba yayinguThixo okwamnye owathi kum phezulu phaya apho kwakungekho nomatse, thetha kwaye utsho apho baya kuba khona. Kwaye abathathu ngokulandelelana yenzeka. Ngoku ukuba nganakho kwangela lizwi linye adale into ethile engekhoyo phaya, kukangakanani ukuba oku akunakubambelela nkqi kolwasuku lomgwebo. Yabona, abantu babelapho beyokubona ezi zinto kwaye bazi. Njengopawulosi watshoyo kwiintsuku ezagqithayo, kukho amadoda kunye naye awawuva umhlaba ushukuma kwaye awalivanga ilizwi, kodwa bayibona intsika yomlilo. Indenzele okulungileyo nakuba kunjalo, emva kokuba igqithile, ukubona abayeni namakhosikazi endibaziyo ukuba ngamaKrestu enyanisekileyo esangana kwaye elila. Kwaye mamelani zihlobo, uThixo uyaliqinisekisa ilizwi lakhe ngemiqondiso nangokungqinelwa ukubonakalisa ukuba lilungile. Ilizwi elithethiweyo. Ngoku khumbula okwakukhanya kwakukwelalifu okwanika isityhilelo. Intombi yam encinci yayindixelela uSara apha ukuba xa babe esasikolo phaya eArizona, sasijonge phezulu phaya kwisibhakabhaka esingenamafu, kwaye babona eli lifu limangalisayo kulaa ntaba linyuka lisihla kunye nomlilo omthubi ovuthayo kulo. Umfundisintsapho wazikhupha iklasi kunye nesikolo baza bazisa ngaphandle bathi, nake ndayibona into efana naleya, jongani indlela eyiyo phaya. Khumbula lowa ngulowa umnye omthubi umlilo ovuthayo oselityeni. Ke nguThixo okwamnye isityhilelo esinye. Wathi baxelele benze le nto, yiloo nto ndinixelele yona ngale ntsasa. Ke nantso ke yiyo. Ukuba kuyenzeka ukuba umhlobo wam olungileyo umzalwane uRoy Robertson uphulaphule eTucson. Roy, uyakhumbula ngenye imini umbono owawubonayo xa sasiphandle simi phezu kwentaba? Weza kum kwaye elalifu laliphezulu encochoyini. Wehla ehamba esiza, uyayazi into awakuxelela yona. Kwaye ndakuxelela kulaa ndlu ngenye imini. Yiyo loo nto, Roy, sukukhathazeka kwakhona nyana, igqithile. Akwazi nje ukuba okuya kuthetha ntoni. Lubabalo, uyakuthanda kwaye nawe uyamthanda yena. Mkhonze ngokuthobekileyo yena kwaye umnqule yena zonke iintsuku zakho. Vuya, hamba kwaye uphile njengokuba unjalo. Ukuba uyavuya, qhubekeka ngaloo ndlela, ungaze wenze into engalunganga kwakhona njengaleya. Hamba nje lubabalo lukaThixo. Ngoku ndifuna ukuthandaza kwakhona phambi kokuba singene elizwini. Bangapi abaya kunditandazela, ndisuka nje kumhlangano ndiye kumhlangano, niyakuthandaza. Niyazi, ndingathanda ukunixulela ingoma incinci, songe udibeneyo, phambi kokuba siye elizwini. Nje ukuze sibe nokumazi, uThixo nje ukunikezela okuncinci. Nake nayiva le ngoma incinci ukukhathalele, ekukhanyeni kwelanga nasezintsizini ukukhathalele. Inenekazi elincinci linyuka liza kwipiano, ndithi ndifuna ukubulela elinenekazi lincinci nalo, andikhange ndilazi ukuba belingubani, yintombi yenye yamadikoni apha. Uqinisekile, intombi encinci kamzalwana uWila ukhulile ngoku, wayeyinto eyintwanana incinci yayihlala edolweni lam ungekudala kwaye ngoku ungumfazi omncinci. Ke ndiyambulela ngokuqinisekileyo kuba esebenzisa isiphiwo sakhe emculweni kwaye ngoku udlala kamnandi kakhulu. Ungasinika isandi dade sonke ngokudibeneyo ngoku. Ukhathalele. Ukhathalele. Ekukhanyeni kwelanga okanye isithunzi. Ukhathalele. Niyayithanda loo nto, masiyicule kwakhona sonke udibeneyo. Ukukhathalele. Ukukhathalele. Ekukhanyeni kwelanga okanye isithunzi. Ukukhathalele. Mzalwane uDawu uyakwenzela loo nto nawe mzalwane. Animthandi yena? Masithobiseni iintloko zethu ngoku. Thixo uthandekayo onenceba, ngalo mbhalo omncinci apha wezinto ezimbalwa zokutsho ebantwini. Kwaye emva kwakhona ukwalatha emva kule ntsasa kuba koko abantu abaze kukuva. Ndiyathandaza Thixo ukuba uyakubenza abantu babone ukuba uThixo uyathanda kwaye uyakhathala. Kwaye ibingendimo onike okuya Nkosi, ibingqinelwe ukuba ibiyinyaniso. Ke ndiyathandaza Thixo uthandekayo ukuba uthando lwakho luyakuhlala luhleli phakathi kwabantu. Ngobusuku kufanele kwahlukwane emva kwalo mhlangano kwaye siye kumakhaya ahlukeneyo. Iluhlobo lokusitsala abanye nzulu Nkosi. Ndiyathandaza ukuba uyakubasikelela aba bantu. Ngoku njengoko sisondele elizwini ngomthandazo kwaye sisondele kwilizwi elibhaliweyo, sicela ukuba uya kuthabatha eli lizwi libhaliweyo ulenze lona liphile kuthi ngobu busuku. Kwaye xa sishiya esi sakhiwo ngobu busuku ukwahlukana ukuya kumakhaya ethu ahlukeneyo, sanga singatsho njengabo ababevela eMaus, ababehambe naye imini yonke kwaye futhi bengamazi yena. Kodwa xa wangena nabo ngaphakathi egumbini ngobo busuku kwaye iingcango zonke zavalwa, wenza into ethile njengohlobo wenzayo ngaphambili kokubethelelwa kwakhe. Ngaloo nto bamazi ukuba uvukile kwakhona. Yenze kwakhona ngobusuku Nkosi. Siphe yona ngelixa iingcango zivaliwe kwaye neqela lakho elincinci lihleli lilindile. Kwaye bawo, xa sisiya kumakhaya ethu, siya kutsho njengoko benzayo. Bezingavuthi na iintliziyo zethu ngaphakathi kwethu, njengoko ebethetha nathi endleleni. Siyazinikela nako konke esandleni sakho Nkosi, yenza ngathi njengoko ubona kufanelekile. Egameni likaYesu, amen. Ngoku masingene kanye enkonzweni ngoku. Ngokukhawuleza sityhila ngoku kunye nam ukuba uyathanda kwincwadi yamaHebhere. Kwaye esinye isityhilelo somyalezo. Siyakuthetha nje ithutyana elincinci ngobusuku Inkosi ithandile. Kwaye ngelixa sifunda imiqolo yokuqala imithathu yamaHebhere isixhenxe isinye ukuya kwisithathu, size siphawule koku. Kwaye asazi ukuba Inkosi iyakwenza ntoni. Asazi kuphela kwento esiyaziyo kukukholwa nje siqaphele sithandaze. Kulungile, kwaye kholwa koko uya kuyenza yonke into isebenzelane kulungileyo kwabo bamthandayo yena ngokuba wathembisa kuyenza. kuba lo Melki Tzedeki kumkani weSalem umbingeleli kaThixo osenyangweni owahlangana noAbraham ebuya ekubulaleni okumkani waza wamsikelela. Kulowo naye uAbraham wanikela isishumi sento yonke. Ukuqala ukuthetha ngentetho evakalayo kumkani obulungisa, kwaye emva koko kananjalo kumkani weSalem, oko kukuthi kumkani woxolo. Masifunde sibheke phambilana kancinci. Engenayise, engenanina, engenamlibo wokuzalwa, engenasiqalo samihla okanye siphelo sabomi, kodwa enziwe wafana nonyana kaThixo ehleli engumbingeleli ngokungapheliyo. Cinga ngalo mntu mkhulu, ukuba wayenokuba mkhulu kangakanani lo mntu. Kwaye ngoku umbuzo ngulo, ngubani lo mntu? Izifundiswa zakwalizwi zibe nembono ezahlukeneyo, kodwa ukusuka ekuvulweni kwamatywini asixhenxe, incwadi emangalisayo eyabe imangalisa kuthi, ngokwezityhilelo ishumi isinye ukuya kusixhenxe, zonke imfihlelo ebezibhaliwe kule ncwadi, ebezifihliwe ukuhla kuzo zonke izigaba zabahlaziyi, zifanele ziziswe ekuhleni ingelosi yebandla lesigaba sokugqibela. Bangaphi abayaziyo loo nto ukuba ilungile? Ilungile. Fanele iziswe, zonke imfihlakalo zencwadi emangalisayo zifanele zityhilwe kumthunywa weselawodike weso sigaba. Ekubeni kukho impikiswano malunga nalo mntu kunye nalo mxholo, ndicinga ukuba kusifanele kuyiqhekeza ukufumana ukuba ngubani lo. Ngoku kukho izikolo ezininzi zolwazi ngaye. Esinye sezikolo sibanga uyintsomi nje wayengengomntu, kwaye ezinye zithi oko yayibububingeleli, yayibububingeleli bobuMelkitsedeki, yeyona iphantse yafana nayo, ibambe kangcono ngelo cala kunokuba benzile abanye, ngokuba bathi yayibububingeleli. Ayinakuba yiloo nto, ngokuba kumqolo wesine ithi wayengumntu, indoda. Ke ukuze ube ngumntu kufanele abe nesimo, indoda, hayi uluhlu kodwa umntu. Hayi uluhlu kodwa umntu. Ke wayengekho kuluhlu lobubingeleli nje, engeyiyo nentsomi, wayengumntu. Kwaye umntu ungunaphakade. Ukuba uyaqaphela, wayengenayise, wayengenanina, wayengenaxesha wakhe waqala ngalo, kwaye engenaxesha wakhe waphela ngalo. Kwaye nokuba ungubani, usaphila nangobusuku. Ngokuba iBhayibhile ithe apha ukuba wayengenayise, engenanina, engenasiqalo samihla okanye siphelo sobomi. Ke kuya kufanela ukuba ibe ngumntu ongunaphakade. Ingaba ilungile? Umntu ongunaphakade, ke inokuba ngumntu omnye, lo nguThixo, kuba nguye yedwa ongunaphakade, uThixo. Ngoku kuTimoteyo wokuqala, isithandathu, ishumi elinesihlanu, kunye neshumi elinesithandathu, ukuba ungathanda ukufunda oko ngelinye ixesha, ndingathanda ukuba ukufunde. Ngoku into endiyimeleyo yile yokuba wayenguThixo, ngokuba yena kuphela komntu ongenakufa. Kwaye ngoku uThixo eziguqula esiba ngumntu, yiloo nto wayeyiyo, engenayise, engenanina, engenasiqalo sabomi, engenasiphelo samihla. Ngoku sifumana esibhalweni ukuba abantu abaninzi bafundisa ukuba izimo ezithathu kwintloko buThixo. Ke akunakuba nasimo ngaphandle kokuba ube ngumntu. Kuthabatha umntu ukwenza isimo. UMshumayeli umbhaptizi kwiveki ezimbalwa ezigqithileyo wenyuka weza kwaye endlwini yam, kwaye wathi, Ndingathanda ukukulungisa kwintloko buThixo ngelinye ixesha xa unexesha wandibiza Gxebe. Ndathi ndinalo ixesha kanye ngoku kuba ndifuna ukulunga kwaye sibeke ecaleni yonke enye into ukuze siyenze. Waza wenyuka waza wathi, mzalwana Branham, ufundisa ukuba kukho nje uThixo omnye. Ndathi, ewe mhlekazi. Wathi, kulungile. Wathi, ndiyakholwa ukuba kukho uThixo omnye, kodwa uThixo ekwiziqu ezithathu. Ndathi, mhlekazi, iphinde loo nto kwakhona. Wathi, uThixo omnye kwiziqu ezithathu. Ndathi, wawuye kwisiphi isikolo? Yabona? Kwaye wandixelela ikholeji yeBhayibhile. Ndathi, ndingayikholelwa loo nto. Akunakuba ngumntu ngaphandle kwesimo. Kwaye ukuba usisimo esinye kwisiqu sakho, wahlukile isiqu esisodwa. Waze wathi, kulungile, izifundiso zakwalizwi zinakho nokuyicacisa loo nto. Ndathi, ingokwesityhilelo. Waza wathi, andinakusamkela isityhilelo. Ndathi, ngoko akukho ndlela apho uThixo anokufikelela kuwe ngayo. Ngokuba ifihliwe emehlweni ezilumko nengqondi, yaze yatyhilwa kwintsana. Yatyhilwa, isityhilelo, ityhilwe kwintsana zona ezo zinokuyamkela, zifunde. Kwaye ndathi, akunakubakho ndlela apho uThixo anokufika kuwe, uzivalile kuye. IBhayibhile yonke sisityhilelo sikaThixo. Ibandla lonke lakhelwe phezu kwesityhilelo sikaThixo. Akukho ndlela yimbi yokumazi uThixo kuphela ngesityhilelo. Kulowo unyana yakumtyhilela yena isityhilelo. Yonke into sisityhilelo. Ke ukwam ukungamkeli isityhilelo, ngoko usisifundiswa sakwalizwi nje esibandayo, kwaye akukho themba ngawe. Ngoku sifumanisa ukuba lo mntu akanayise, akananina, akanasiqalo samihla nasiphelo sabomi. YayinguThixo en Morphe. Ngoku ilizwi liyeza, igama lesiGrike lithetha ukuguquka. Lalisetyenziswa eziguqula ngokwakhe en Morphe, ukusuka kumntu omnye ukuya kumntu omnye. Igama lesiGrike apho en Morphe lithetha lalithathwe kwimidlalo yeqonga. Laa mntu mnye uguqula imbonakalo yakhe azenze abe sesinye isimo. Njenga esikolweni kwamsinya nje ndiyakholwa uRebecca njengaphambi kokuthweswa kwakhe isidanga babe nomdlalo omnye kaShakespeare. Kwaye elinye ityendyana kwafuneka aguqule impahla zakhe amatyeli amaninzi ngokuba wayidlala ezimbini okanye ezintathu iindawo ezahlukeneyo, kodwa umntu omnye uyaphuma ngexesha elinye wayelitshijolo, kwaye xa ephuma kwixesha elilandelayo wayesesinye isimo. Kwaye indlela ngoku igama lesiGrike en Morphe lithetha ukuguqula imbonakalo. Kwaye yiloo ndlela uThixo wayenzayo, nguThixo kwamnye lonke ixesha. UThixo kwimo kayise, umoya, intsika yomlilo. UThixo kwamnye wenziwa inyama kwaye wahlala phakathi kwethu. En Morphe waziswa ukuze abonwe. Kwaye ngoku laa Thixo mnye ngumoya oyingcwele, yise nyana ngcwele, hayi oThixo abathathu, izikhundla ezithathu, izenzo ezithathu zoThixo omnye. IBhayibhile yathi mnye uThixo, hayi abathathu. Kodwa lolo hlobo babengenakho, akunakuyenza ilunge le nto kwaye ube noThixo abathathu. Akunakuze uthengisele umJuda loo nto, ndiyakuxelela loo nto. Lowo wazingcono, uyazi ukuba mnye kuphela uThixo. Qaphela, njengomxhonkxi, uyayifihla ngesigqubuthelo phezu kwayo. Yiloo nto uThixo ayenzileyo kwesi sigaba. Ibifihliwe, zonke ezi zinto bezifihliwe, kwaye kufanele zityhilwe kwesi sigaba. Ngoku iBhayibhile ithe ziya kutyhilwa kumaxesha okugqibela. Kunjengomxhonkxi egcine umsebenzi wakhe ugqunyiwe ngaphezulu kude kube lixesha apho asusa isigqubuthelo kuwo, kwaye nantsoke. Kwaye yiloo nto iBhayibhile ibisoloko iyiyo. Ibingumsebenzi kaThixo obugqunyiwe, kwaye ibifihliwe ukusuka ekusekweni kwehlabathi. Kwaye imfihlakalo entlantu sixhenxe, kwaye uThixo uthembisile kulo mhla kwisigaba selibandla laseLawodike, uya kusisusa isigqubuthelo kuyo yonke into ukuze sibe nokuyibona yona. Enjani ukuba luzuko into uThixo and Mofe egqutyuthelwe kwintsika yomlilo. uThixo and Mofe kumntu obizwa ngoYesu. uThixo and Mofe ebandleni lakhe. uThixo ephezu kwethu. uThixo enathi. uThixo ekuthi ukuzithoba kukaThixo. Phezulu phaya kwingcwele kungekho namnye unokumchukumisa. Wahlala phezu kwentaba kwaye nokuba isilwanyana sichukumise intaba kwakufanele sife. Kwaye uThixo wehla waza waguqula intende yakhe waza weza kuhlala nathi. Waba ngomnye wethu kwaye sambamba yena, iBhayibhile yatsho. uTimoteyu uqala isithathu ishumi elinesithandathu ngaphandle kwempikiswano inkulu imfihlelo yobuThixo kuba uThixo wabonakaliswa esenyameni sambamba ngezandla. uThixo watya nyama, uThixo wasela amanzi, uThixo walala, uThixo walila, wayengomnye wethu, okuhle kufuziselwe eBhayibhileni. Lowo yayinguThixo phezu kwethu, uThixo ekunye nathi, ngoku nguThixo engaphakathi kuthi, umoya oyingcwele, hayi umntu wesithathu, umntu okwamnye. uThixo wehla, weza waba yinyama, waza wafa ukufa kuKristu, ukuze abe nokulicoca ibandla, ukuze abe nokungena ngaphakathi kulo, esenzela ubudlelwane. uThixo uyabuthanda ubudlelwane, yiloo nto wamenzela yona umntu, okokuqala, kwakungenxa yobudlelwane. uThixo uhlala yedwa, kunye neKerubi. Wayeqaphela ngoku, wenza umntu, waza umntu wawa. Ke weza, wehla, kwaye wamhlangula umntu, ngokuba uThixo uyathanda ukunqulwa. Kwa igama elithi Thixo, lithetha into yokunqulwa. Kwaye lena eyeza phakathi kwethu, njengentsika yomlilo, njengento ethile eguqula inhliziyo zethu. Lo nguThixo omnye, owathi, makubekho ukukhanya, kwaye kwabakho ukukhanya. Unguye izolo, namhlanje naphakade. Ngoku ekuqalekeni uThixo wahlala yedwa, kunye neempawu zakhe, njengokuba ndithethile ngale ntsasa, ezo zingcinga zakhe. Kwakungekho nto, uThixo nje eyedwa, kodwa wayeneengcinga. Njengegcisa lokwakha elikhulu, licwangcisa engqondweni yalo, kwaye lizobe oko licinga ukuba kuko eliya kukukwakha, lidale. Ngoku alinakudala, lingathabatha into ethile ibidaliwe, lize liyenze ibe lolunye uhlobo olohlukileyo. Kuba uThixo kuphela kwendlela, kuphela kwakhe unokudala. Kodwa lifumana engqondweni yalo oko liya kukwenza, kwaye ezo zingcinga zalo, leyo iminqweno yalo. Ngoku ingcinga, kwaye emva koko lithethe, ize ibe lilizwi emva koko. Kwaye ilizwi li, ingcinga xa ivakalisiwe lilizwi. Ingcinga evakalisiweyo lilizwi, kodwa kufanele ibe yingcinga kuqala. Ke zimpawu zikaThixo emva koko zibe zingcinga, emva koko lilizwi. Qaphela. Abo banabo ngobu busuku ubomi bungunaphakade babe naye kwaye bekuye ezingcingeni zakhe phambi kokuba kubekho nengelosi inkwenkwezi kerobi okanye nanye enye into lowo ngunaphakade. Kwaye ukuba unobomi obungunaphakade wawusoloko unjalo, hayi ngokuba lapha kodwa ukumila kunye nenkangeleko athe uThixo ongenasiphelo, kwaye ukuba akanguye ongenasiphelo, akanguye uThixo. uThixo kufanele abe ngongenasiphelo, sinesiphelo, ungongenasiphelo. Kwaye waye ngokhoyo ezindaweni zonke, owazi into zonke, kunye nonamandla onke. Ukuba akanguye, ngoko akanakuba nguThixo. Wazi into zonke, zonke indawo, ngenxa yokuba ungokhoyo kwiindawo zonke. Ukwazi into zonke kumenza yena abe ngokhoyo endaweni zonke. Usisiqu akho njengomoya. Usisiqu uhlala endlwini. Kodwa ekubeni esazi into zonke, ezazi zonke izinto, imenza okhoyo endaweni zonke, ngokuba wazi into zonke ezenzekayo. Akunabo bakho ntakumba iqhwanyaza iliso layo angayazi. kwaye wayazi ngaphambi kokuba kubekho ihlabathi mangaphi amatyeli yakuqhwanyaza ngawo amehlo ayo kwaye mangaphi amafutha enawo kuyo ngaphambi kokuba kwakhe kwakho ihlabathi oko kokungena siphelo asinakuze sikuqiqe oko ezingqondweni zethu kodwa nguthixo uthixo ongena siphelo kwaye khumbula wena amehlo akho ukumila kwakho nayiphi into owawuyiyo wawusezingcingeni zakhe ekuqalekeni kwaye kuphela kwento oyiyo kukuvezwa ilizwi emva kokuba elicingile walithetha kwaye naku ulapha ukuba kunjalo ukuba ongekho ezingcingeni zakhe akukho ndlela konke konke yokuba wawulapho ngokuba ungulowo unika ubomi obungunaphakade niyakhumbula sifunde njani izibhalo asingulowo uthandayo okanye lowo ubalekayo kodwa nguthixo kwaye ukuze ulwanyulo lwakhe lwenxeni lingaphambili luhlale lumi wayenokukhetha ngaphambi kwalo naliphi ixesha lowo uthixo ongozimele geqe ekukhetheni kwakhe beniyazi loo nto uthixo ongozimele geqe ubani owayekho emva phaya ukuze amxelele yena indlela engcono yokwenza ihlabathi ngubani owayenokuba nesibindi sokumxelela yena ukuba wayeqhuba umsebenzi wakhe ngokungafanelekanga kunalo kanye ilizwi ngokwalo lizimele geqe kakhulu kunesityhilelo sizimele geqe utyhila kulowo oya kutyhila kuye kwasona kanye isityhilelo ngokwaso sizimele geqe kuthixo yiloo ndlela abantu bantlantlatha ngayo ezintweni baze batsibe ngayo ezintweni baze babethe ngayo ezintweni bengazi ukuba benza ntoni uthixo uzimele geqe emsebenzini wakhe ngoku simfumana yena ekuqalekeni iimpawu zakhe kwaye ngoku wawukunye naye ngoko kwakulilixa apho incwadi yobomi yeza ekuhleni ngoku sifunda ngapha kwizityhilelo isahluko se-13 umqolo wesibhozo ukuba irhamncwa elizayo emhlabeni kule mihla yokugqibela niyakulahlekisa bonke abo bantu emhlabeni abamagama engabhalwanga kwincwadi yemvana yobomi ngaphambi kokusekwa kwehlabathi icinge ngaphambi kokuba azalwe nokuzalwa uYesu amawaka amane eminyaka ngaphambi kokuba aze emhlabeni kwaye namawaka aliqela eminyaka ngaphambi kokuba wena uze emhlabeni uYesu esengqondweni kaThixo wafela izono zehlabathi kwaye incwadi yobomi yenziwa kwaye igama lakho labekwa kuyo la ncwadi yobomi ngaphambi kokusekwa kwehlabathi leyo inyaniso yeBhayibhile yabona igama lakho lonyulwa nguThixo laza labekwa kwincwadi yobomi ngaphambi kokusekwa kwehlabathi wawulapho kwiimpawu zakhe akuyikhumbuli hayi ngokuba uyinxalenye yobomi bakhe uyinxalenye kaThixo xa uthi ube unyana okanye intombi kaThixo njengoko uyinxalenye kayihlo wasemhlabeni injalo loo nto uyiyo iduna lithwala isibomvisi gazi igazi kwaye xa oko kuthe kwangena kwiqanda uye ube yinxalenye kayihlo kwaye umama wakho inxalenye kayihlo ngokunjalo ngoko niyinxalenye kayihlo nonke uzuko oko kulishiya ngaphandle ihlelo kukonke ngokuqinisekileyo iyayenza uthixo kuko konke kuphela kwendawo qaphela ngoku uphawu lwakhe ngoko uphawu lalu okokuqala nguthixo incinga uphawu ngokwalo konke kokunye ngaphandle kokubonakaliswa emva koko xa wabonakaliswa okwesibini waba ngoko lilizwi kwaye ngoko ilizwi lenziwe inyama lahlala phakathi kwethu uYohane ongcwele isahluko sokuqala kunye nomqolo wokuqala qaphela oku ekuqalekeni kodwa ngaphambi konaphakade qaphela ekuqalekeni ebekho ulizwi xa ixesha laqalayo yayililizwi kodwa ngaphambi kokuba yayililizwi yayiluphawu ingcinga emva koko labonakaliswa ekuqalekeni kwabanjalo ukubonakaliswa ilizwi ngoku siyafika apho uMelkisedeki akhoyo lowo ngulo mntu umangalisayo Ekuqalekeni ebekhona ulizwi kwaye ulizwi bekunye noThixo kwaye ulizwi ebenguThixo waza ngoko ulizwi waba yinyama kwaye wahlala phakathi kwethu ubambe oko apho ngoku qaphela ubuqu bakhe bakhe bokuqala babungumoya uThixo ongaphezu kwendalo kulungile omkhulu naphakade
He began to form himself
Okwesibini waqalisa ukuzibumbela enyameni kwiTheophany ibizwa ilizwi umzimba Okungoko imeko wayekuyo xa wahlangana noAbraham wayebizwa ngoMelchizedeki wayekwisimo somzimba welizwi Koko siya kufika koko size sikuqondakalise kwimizuzu yembalwa inkosi ithandile Waye elilizwi Umzimba welizwi into ongenakuyibona ingaba lapha kanye ngoku kodwa akunakuyibona ifana nje kulungile njengomabonwa kude leyo yenye indawo umabonwa kude abantu baya kushukuma kanye kweli gumbi ngoku becula nantso imibala ngokunjalo kodwa iliso lixhomekeke kuphela kwizimvo ezinhlanu ubuqu bakho bonke buxhomekeke kuphela kwizimvo ezinhlanu xebe kwaye uxhomekeke kuphela koko ukubona kuphelele kukuboneni kodwa kukho enye indawo enokubonwa ngokuguqulwa ngomabonakude ngoku umabonakude awenzi mfanekiso umabonakude uyigqithisela kuphela kumaza omoya kuze emva koko ubuso bukamabonakude buyichole kodwa umfanekiso ulapho into yokuqala umabonakude wayelapha xa uAdam wayelapha umabonakude wayelapha xa uEliya wahlala kwintaba yeCarmel umabonakude wayelapha xa uYesu waseNazarethi wahamba kumanqweme aseGalili kodwa uqale ukuyibhaxa ngoku babengasokuze bayikholelwe emva phaya buya kube uphambene ukutsho into ethile njengaleya kodwa ngoku iba yinene kwaye ke kuyiyo ukuba uKristu ulapha iingelosi zikaThixo zilapha kwaye ngenye imini kwimiliniyam enkulu ezayo iyakuba yinene kunomabonakude okanye nayiphi enye into ngokuba zilapha uzibonakalisa yena kwisimo sakhe esikhulu eso wasibangayo njengo-Ann Morpheus ngokwakhe kwizicaka zakhe kwaye ezibonakalisa yena ngoku apha ukwisimo sikamoya kwaye uza ekwisimo sika-Ann Morpheus ngoku wabonakala kuAbraham Ann Morpheus xa uAbraham wayebuya ekuqabeleni okumkani naku kusiza uMelchizedeki wathetha naye ngenye imini kwiphepha laseTucson ndandifunda inqaku lomhleli ukuba apho kwakukho umfazi eqhuba isihla ngendlela ndiyakholwa malunga namashumi amane amahlanu emayile ngeyure waza wagila indoda endala yayinxibe idyasi wakhala kwaye wamisa imoto yakhe yamphosa phezulu emoyeni kanye intlango ebonakalayo waza wabaleka wajika esiya kumkhangela kwaye wayengekho apho ke wenza ntoni abanye abantu emva kwakhe bayibona isenzeka bayibona indoda endala ibhabha emoyeni kunye nedyasi yayo iphethuka baza babaleka ukuya kukhangela babengayifumani indoda naphi na babiza umkhosi wamapolisa amapolisa aza kuphanda indawo kwakungekho mntu apho ke ngamnye kubo wanika ubungqina imoto yaduduzela yayibetha indoda inyuka yaya emoyeni kwaye wonke umntu wayibona amangqina kwaye ezimbini okanye ezintathu imoto ezinabantu kubo bayibona isenzeka kwafumaneka kwiminyaka emihlanu yagqithayo koko indoda yayinxibe idyasi yagilwa yaze yabulawa kuloo ndawo inye xa usimka apha kufanga ufanele ubuyele nokuba ngumoni uze ugwetywe ngokwezenzo ezenziwe emzimbeni ukuba lo mnxuba osemhlabeni uyachithwa sinomnye ulindileyo Ann Morpheus elo lilizwi ngoku uThixo kwesi sigaba kusesi sigaba sokudala kwakhe mva wenziwa inyama uYesu ekusukeni entweni ekusukeni ekuqalekeni okukhulu umoya emva koko kwaza kwehla kwabalilizwi kuzisa kona ngaphandle ilizwi alikazenze okwangoku ngokwalo lithethiwe nje en morphe kamva waba yinyama uYesu ofayo ukuza ngcamle ukufa ngenxa yethu sonke boni xa uAbrahamu wahlangana naye wayengumelkitsedeki wacombulula apha oko zonke iimpawu ziyakwenza ekugqibeleni wonke unyana kaAbrahamu wonke unyana wokholo uyakwenza ngokuqinisekileyo into enye kodwa ndifuna uqaphele indlela esifanele size ngayo ngokunjalo simbona yena etyhilwe apha kuRute nakuBhowazi njengomhlanguli osisizalwane yena wayeza njani ukuba yinyama ngoku siyabona uphawu onyana bomoya wakhe abakangeni kwisimo somzimba welizwi kodwa umzimba welizwi lo mzimba uxhomeke kwilizwi nasekunyanisekeni silindele isinyaniso ukuguqulwa komzimba ngoku umahluko phakathi kwakhe kunye nawe njengonyana ndiyabona waye nguye ekuqalekeni ulizwi uEn Morphe mzimba weza waza wahlala koko kumntu kaMelkisedeki emva koko kamva sizange sive kwakhona ngoMelkisedeki ngokuba waba nguYesu Kristu uMelkisedeki waye ngumbingeleli kodwa waba nguYesu Kristu ngoku uyakugqitha oko ngokuba kwesasimo wayesazi zonke izinto kwaye akuzange ube nakho ukukwazi oko okwangoku uze njengoAdam njengam usuke kuphawu ukuya kwinyama ukuze uhendwe kodwa xa obu bomi bugqityiwe apha ukuba lo mnquba wasemhlabeni uthi uchithwe sinomnye osele ulindile kulapho siyakhona elo lilizwi ngoko singaba nakho ukujonga semva size sibone oko sikwenzileyo ngoku asiqondi asizange saba lilizwi sisuke nje saba ngumntu wenyama hayi ilizwi kodwa wayejonga ngokucacileyo iyenza icace akusokuze ube lilizwi ude ube kanti wawuyingcinga ekuqalekeni oko kungqina olwanyulo lwexa elingaphambili lukaThixo yabona akusokuze ube lilizwi ude ube kanti uyingcinga kufanele ube sezingcingeni kuqala kodwa yabona ukuze ube nokuhendwa kufanele utsibe umzimba welizwi kwafanele ukuba uhle uze apha enyameni ukuze uhendwe sisono kwaye emva koko ukuba uyema bonke ubawo andinike bona mna baya kuza kum kwaye ndiya kumvusa ngomhla wokugqibela yabona kufanele ube njalo kuqala kwaye ngoko yabona uyeza kanye ezantsi umgca uqhelekileyo ukusuka kuphawu ukuya ngaphambi kokusuka kwehlabathi igama lakhe libeka incwadi yobomi yemvana emva koko ukusuka apho ubalilizwi umzimba welizwi onokubonakala unyamalale kwaye ngoko uba yinyama aze abuyele emva kwakhona kuvuka laa mzimba mnye kwimeko yozuko kodwa uyawugqitha umzimba welizwi uze ube ngumntu wenyama ukuze uhendwe sisono kwaye emva koko ukuba lo mnquba wasemhlabeni uthi uchithwe sinomnye usele ulindile asikabiyiyo kwangoku imizimba kodwa jonga xa lo mzimba usamkela umoya kaThixo ubomi obungenakufa ngaphakathi kwakho buphosa lo mzimba ekuxhomekekeni kuThixo haleluya lo uzelwe nguThixo akasenzi isono akanakona kwabaseRoma isibhozo isinye ngoko ngoku akusekho kugwetywa ukuba kuKristu Yesu abangahambiyo ngenyama kodwa abahamba ngomoya nako apho ukhoyo yabona oko kuphosa umzimba wakho ukuxhomekeke akudingeki ukuba uthi ow ukuba ndinokuyeka nje ukusela ukuba nje ndingangena nje kuKristu kwaye yonke iphelile yabona yabona ngokuba umzimba wakho uxhomekeke kumoya awusaxhomekekanga kwizinto zeli hlabathi zifile zifile izono zakho zingcwatywe elubhaptizweni kwaye usisidalwa esitsha kuKristu. Kwaye umzimba wakho uxhomekeka kumoya, zama ukuphila indlela elungileyo yobomi. Njengani bafazi babanga ukuba nifumene umoya oyingcwele, nize niphume nihambe apha, kwaye ninxibe ezimfutshane kunye nezinto, ningayenza njani loo nto? Ungathini umoya kaThixo ngaphakathi kuna niyeke nenze into enjalo? Ayisokuze nje ibe njalo. Ngokuqinisekileyo ayisokuze. Akangomoya unyukunyuku, ungumoya oyingcwele. Kwaye xa uxhomekeka kulaa moya, iphosa ubuqu bakho bonke uxhomekeke kulaa moya. Kwaye laa moya akayonto ehlabathini, kodwa le mbewu lizwi eyenziwe yabonakala okanye yavuselelwa. Haleluya, yenziwe yaphila. Kwaye xa iBhayibhile yathi sukuyenza le nto, namzimba uguqukela msinyane kuyo, akukho mbuzo. Kwaye yintoni? Kukunyaniseka kovuko. Lo mzimba uyakuvuswa kwakhona ngokuba sewuqalisile. Wawukhe waxhomekeka kwisono nakumgqobhozo nakwimpalalo, kodwa ngoku ufumene unyaniseko ujikwe walizulu. Ngoku kukunyaniseka kokuba uya kuqilo, kukunyaniseka. Umntu ogulayo elele esifa, ukho nto iseleyo kodwa kukufa kuwo konke unokwenzeka. Ndibone izithunzi zabantu bedliwe bagqitywa ngumhlaza kunye nesifo sephepha, kwaye ndibabone abo bantu emzuzwini emva koko bephilile qete kwaye bomelele. Ukuba kukho mpiliso ingcwele ngoko luvuko, kuba impiliso engcwele kunyaniseka kovuko. Amen. Niyayazi ukuba yintoni inyaniso imali? Aniyazi, kukuhlawulelwa. Uhlatywe ngenxa yezicexo zethu, ngemivumbo yakhe siphilisiwe. Qaphela, imangalisa kanjani, siyamthanda yena. Ngoku lo mzimba uxhomekeke emoyeni. Awukangeni okwangoku kwisimo selizwi, kodwa sisekwisimo somzimba, kodwa sixhomekeke kwilizwi. Ukufa enyameni kuya kusisa phaya. Nje into ekwanye cinga ngosana oluncinane. Ungathatha umfazi, akukhathaliseki nokuba ungcole kangakanani. Xa ekhulelwe kwaye elungiselela ukuba ngumdlezana, qaphela phambi kokuba olwasana luzalwe. Andikhathali nokuba ukhohlakele kangakanani na umfazi, uba nobubele kakhulu. Kukho into ethile malunga naye evakala ekhangeleka inobuThixo, ukubona umama omncinci elungiselela ukuba ngumdlezana ngomntwana. Kutheni kunjalo? Laa mzimba mncinci ngoku awukaphili okwangoku. Yabona, kuphela kwento oyiyo yinyama nezihlunu okwakuphuma kancinci zizihlunu nje zixhuzula. Kodwa xa ithi ize iphume kwisibeleko, uThixo uphefumlela impefumlelo yobomi kuyo, aze ke akhale. Yabona, njengokuqinisekileyo, kunjengokuba ukhona umzimba wendalo ubunjwa, kukho nomzimba kamoya ukuba uwamkele kwamsinya nje wakufika apha. Ngoko, xa indoda izalwa ngokutsha, isuka ezulwini, iba lusana ngokomoya kuKristu. Kwaye ngoko, xa le ngubo yenyama ithiwa xibilili, kukho umzimba wendalo, umzimba welizwi, umzimba ongenziwanga ngazandla, nongazalwanga ngumfazi, loo siya kuwo. Ngoko lo mzimba uyabuyela uze uchole umzimba ozuko. Sezo zizathu uYesu waya esihogweni xa wafayo, waza washumayela kwimiphefumlo esesikhonkweni. Wajika wabuyela emva kulaa mzimba welizwi. Oh, umangaliso, makabongwe uThixo. AmaKorinte esibini isihlanu isinye, ukuba lo mzimba wasemhlabeni uthi uchithwe, lo mnqoba wasemhlabeni sinomnye. Yabona, siwutsibe lowo ukuza kusuka ngqo kuThixo, uphawu ukuba yinyama ukuza kulingwa, kwaye sivavanywe ngesono njengoko uAdamu wenzayo. Kodwa xa uvavanyo lwelizwi lugqithile, ngoko siyanyuswa sifakwe kulo mzimba esasilungiselelwe wona ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. lilizwi elo esalitsibayo ukuza kanye ngokujikela ezantsi apha ukuba silingwe kwaye sivavanywe. Ukuba singesize ngokuya bekungasayi kubakho kuhendwa, besiyakwazi zonke izinto. Sizathu sokuba uYesu wayesazi zonke izinto kuba wayelilizwi ngaphambi kokuba abe yinyama. Emva koko sibe lilizwi. Apha sibunjelwa kumfanekiso welizwi, sibe ngamadlelane welizwi. Sizondle elizwini ngokuba sibe ngabanyulwe ngenxa elingaphambili kusuka ekuqalekeni. Uyabona la ntlantsana yobomi leyo unayo kuwe kusuka ekuqalekeni. Xa waqalisa uhambo lwakho, abaninzi benu bangayikhumbula. Ujoyine le cawa, wajoyina la cawa, uzame oku kunye nokuya, akukho nto yonelisayo, injalo. Kodwa ngenye imini waye nje wayiqonda yona. Kunjalo, ngobunye ubusuku ndandifundisa ndaweni thile, ndicinga ukuba kwakuseCalifornia okanye Arizona malunga. Ndiyakholwa ndikhe ndabalisa ibalana elincinci apha malunga nendoda eyabeka isikhukukazi yaza yaneqanda lekhozi phantsi kwaso. Kwaye xa ela khozi laqanduselwa, laliyona ntaka ingaqhelekanga kakhulu awakhe ayibone loo mantshontsho enkuku. Kodwa lahamba-hamba lalilali lelibi phakathi kwawo, ngokuba lalingaqondi nje ukuba esasikhukukazi siya kukokoza kwaye siqhwaye kuloo mfumba yomgquba size sitye. Lalingafumani mqondo. Sasiya kuthi, "Yiza ngapha nizokutya sithandwa." Kodwa lalilikhozi, lalingenakho nje ukutya ngolo hlobo, kwakungekho ukutya kwalo. Ngoko besiya kubamba intothoviyane kunye nokunye, uyazi, size sibize amantshontsho amancinci. Kwaye onke amantshontsho amancinci beya kuya akokoze ecaleni aze atye. Kodwa ikhozi elincinci lalingenakuyenza loo nto, zange ikhangeleke ilungile kulo. Ke ngenye imini unina waza kulizingela, kwaye laliye lisive esasikhukukazi sikokoza, beliya kuzama ngokungcono kwalo kukokoza, kodwa lalingakwazi kuyenza loo nto. Lazama ukukhala njengentshontsho lenkuku, kodwa lalingakwazi kuyenza loo nto. Yabona, lalilikhozi, lona kukuqala lalilikhozi, laqandiselwa nje phantsi kwesikhukukazi, kunje ngamanye amalungu ecawa, konke. Oko kumalunga nendlela ekuyiyo, malunga nesinye ekuhlaleni kunjalo. Kodwa ngenye imini unina wabhabha igqitha, kwaye wakhala. Waliqonda lona, oko kwavakala kakuhle. Kutheni lalilikhozi okokuqala? Yiloo ndlela kuyiyo nevangeli okanye ilizwi okanye amandla kaYesu Kristu. Xa umntu anyulelwe ubomi obungunaphakade kwangexa elingaphambili, uyakuva kwakukhala kunyanisileyo, ukukhwaza kukaThixo, akukho nto inokumthintela kuyo. Icawa ingathi, "Iintsuku zemimangaliso zedlula, kokokokokokoko, yima apha uze utye oku, uze ume apha utye okuya." Laa nto yasehokweni ayinakulunga kuloo nanini na. Umkile, zonke izinto zinakho ukwenzeka uyesuka emhlabeni. Yiloo nto ingxaki namaKristu amanintsi namhlanje awunakususa inyawo zawo emhlabeni. Unina umdala wathi, "Nyana, tsiba, ulikhozi, yiza apha apho ndikhoyo." Wathi, "Mama, andizange ndatsiba ebomini bam." Wathi, "Kulungile, tsiba, ulikhozi okokuqala, akulo ntshontsho lankuku." Ngoko lwenza umtsiwalo wokuqala laze laphaphazela amaphiko alo, alenza kakuhle kakhulu, kodwa lasuka emhlabeni. Yiloo ndlela isithi senze ngayo, samkela uThixo ngokholo ngelizwi elibhaliweyo. Kukho into ethile lapho, boba bomi bungunaphakade, wanyulelwa kubo kwangenxa elingaphambili. Uyisemkhulu nonomkhulu babe ngamakhozi, wayelikhozi konke kusuka emva. Ikhozi alixubani nenye izinto. Alingomxube, hayi, lilikhozi. Ngoko emva kokuba uliqondile lona lizwi likaThixo ukuba kukudla kokhozi, ngoko uzishiyile ezinye izinto. Uye ngoko wabunjelwa kumfanekiso ophilayo uThixo ophilayo, uve kumzimba wakho welizwi. Ukuba lo mzimba wasemhlabeni uthi uchithwe, sinomnye ulindileyo. Uthi ingaba injalo, mzalwane uBranham? Kulungile, masithathe iqela lamakhosi kwaye sijonge kuwo kwemizuzu embalwa. Kwakukho igama, indoda ibizwa ngoMoses. Wonke umntu uyazi ukuba umprofeti ubizwa ngokuba likhozi eBhayibhileni. Kwakukho umprofeti obizwa ngoMoses. kwaye ngenye imini uThixo wambiza kwaye ngamvumeli ukuba awelele aye ngaphaya kumhlaba kwaye wafela elityeni. Iingelosi zamsusa zaya kumngcwaba. Kwakukho enye indoda ikhosi akungafuneki nokuba ife yahamba nje yanqumla iYordani waza uThixo wathumela inqwelo yamahashe ezantsi. Kwaye le ngubo yenyama wayilahla waza wenyuka wathabatha umvuzo wanaphakade. Amakhulu asibhozo eminyaka kamva. Amakhulu asibhozo eminyaka kamva kwintaba yoguqulwa. Naku kume loo madoda amabini. Umzimba kaMoses wawubolile ikhulu leminyaka. Kodwa apha wawukwisimo denku noPetros, Yakobi kunye noYohane bamqonda. Amen. Ukuba lo mnquba wasemhlabeni uthi uchithwe. Ukuba uluphawu lukaThixo lubonisiwe apha emhlabeni, unomzimba ulindeleyo emveni kokuba ushile lo mhlaba. Nabo apho babekho bemile kwintaba yoguqulwa umzimba wabo welizwi ngokuba babengabaprofeti apho ilizwi leza kubo. Ngokunjalo, masiqaphele omnye umprofeti ngelinye ixesha ogama linguSamuweli. Wayeyindoda enkulu, wayemfundisile uIsrayeli, wabaxelela ukuba kwakungafanelekanga ukuba babe nokumkani. Wathi, ndakhe ndatsho nanye into kuni egameni lenkosi kodwa ingeyiyo eyenzekayo. Bathi, hayi, yonke into wasoloko uyitsho egameni lenkosi yenzeka. Wayengumprofeti, kwaye wafa. Malunga nemithathu okanye imini eminyaka kamva ukumkani wangena engxakini. Oko kwakungaphambi kokuba igazi likaYesu Kristu lakhe laphalala. Wayeseparadesi. Wayegqwirha lase-Edore labiza umntu othile ukuba eze ukuze athuthuzele uSawule. Kwaye xa igqwirha lambona imile lathi, ndibona uThixo evuka ephuma emhlabeni. Kwaye emva kokuba indoda ibifile yangcwatywa kwaye yabola engcwabeni. Nansi mile apho kuloo mqolomba kunye nengubo yayo yobuprofeti inxibile kwaye yayisengumprofeti. Amen. Ngokuba yathi, kutheni undibizile wandisuse ekuphumleni kwam ngokuba uyabona ukuba ulutshaba noThixo. Qaphele profeta, ngomso ebusuku ngeli xesha uya kuba nam. Wayesenguye umprofeti, nakubeni wayemkile kulo mzimba. Yabona wangena apha kwaye wayeyinxalenye yelalizwi. Kwaye wangena ukusuka kubomi benyama ukuya kumzimba owawulungiselelwe yena ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. Wangena kumzimba welizwi owawulilizwi. Niyayifumana? Apha kulapho onke amakholo ayakhona xa sijika ukusuka apha. Ngoko kwesasimo, isigqubuthelo siphakanyisiwe. Uyabona ulilizwi ngokunjalo xa ungena ngaphakathi phaya, njengosana oluncinci njengoko benditshilo kwixa eligqithileyo. Ngoku qaphela, makabongwe uThixo ngala matywini avuliweyo, umthandazo wam, ukuze sizazi ezi zinto. Ngoku, isityhilelo senyaniso sikaMelkizedeki siza ekuhleni. Intoni wayenguThixo ilizwi ngaphambi kokuba abe yinyama, uThixo ilizwi. Kuba wayefanele abe njalo, akukho namnye wayenokuba ngongenakufa njengaye. Yabona, ndinotata kunye nomama, wenze njalo, nawe, uYesu wayenoyise kunye nonina. Kodwa le ndoda yayingenayise, okanye ingenanina. UYesu wayenexesha waqala ngalo, le ndoda ayinalo. UYesu wanikela ngobomi bakhe, le ndoda yayingenakho, ngokuba yayibubomi. Kwaye indoda yenziwe yakwanye lonke ixesha. Ndiyathemba ukuba uThixo uyayityhila kuni, umntu okwasiqu sinye sakhe lonke ixesha. Qaphela isihloko sakhe, ukumkani obulungisa, ngoku amaHebhere isixhenxe isibini, ukumkani obulungisa kunye nokumkani woxolo. Ungokumkani ababini. Ngoku qaphela amaHebhere isixhenxe isibini, ukumkani obulungisa ngokunjalo kumkani woxolo. Ungokumkani ababini phaya. Ngokusukela ethe weza enyameni kwaye wamkela umzimba wakhe kwizityhilelo 21, 16 ubizwa ukumkani wokumkani. Usisithathu sabo bonke ngokudibeneyo Yabona, ukumkani, Thixo, ukumkani mzimba, welizwi, ukumkani Yesu, ukumkani wokumkani. Ihlangene yonke kanye njengomphefumulo mzimba kunye nomoya, konke kuza kwenze into enye. Kukunjalo nguyise, owayengowokuqala, nyana, kunye nomoya oyingcwele, umoya. Ukumkani wobulungisa, uphawu lomoya, umzimba welizwi, ukumkani woxolo, umzimba welizwi. Waye enyameni, waye ngukumkani wokumkani. Umntu okwamnye, xa umzimba welizwi, uMoses wabona yena, Exodus amashumi amathathu anesithathu, isibini, waye ngumzimba welizwi. UMoses wafuna ukubona uThixo, wayelivile ilizwi lakhe, wamva yena ethetha naye, wambona etyholweni, njengentsika yomlilo enkulu. Waye wathi, ungubani wena, ndifuna ukwazi ungubani na wena. UMoses wathi, ndiyakubeka, ukuba uya kundivumela, ndikubone, wena, ndingathanda ukubona ubuso bakho. Wathi, akukho mntu unokubona ubuso bam. Wathi ndiyakubeka isandla sami emehlweni akho, kwaye ndiyakugqitha, kwaye ungawubona umva wam, kodwa hayi ubuso bam, yabona? Kwaye xa wakwenzayo, yayingumva wendoda, yayingumzimba welizwi. Ngoko ilizwi eleza kuMoses, ndinguye, elo yayililizwi. Ilizwi leza kuMoses kwimantsika yomlilo, kwityholo elivuthayo, undinguye. Njengelizwi lisuka kwimfundo yezenkolo, lisuka kumzimba welizwi igxebe, uxolo. Weza kuAbraham njengendoda phantsi komthi womoki, ngoku jonga phaya. Nako kusiza indoda kuAbraham, abathathu babo, baza bahlala phantsi komthi womoki, abathathu babo. Wayeqaphela, emva kokuba ethethe noAbraham, wayezele ntoni uAbraham ekubeni engulowo onesithembiso. Kunye nomyalezo, nonyana uzayo. Kwaye ngokunjalo wayelilizwi umprofeti kaThixo, owayethembe ilizwi likaThixo, ebiza yonke into echaseneyo njengengekhoyo, njalo. Yabona ligqibelele kanjani ilizwi, ilizwi leza kumprofeti. Yabona, nanko uThixo kumzimba welizwi, kwaye iBhayibhile yathi, ilizwi liza kumprofeti. Kwaye naku kwakukho ilizwi kumzimba welizwi, ngoku uthi, ingaba yayinguThixo lowo, Abraham uthi yayinguye. Wathi igama lakhe yayingu, wambiza yena Elohim. Ngoku kwiGenesis isinye, uyafumanisa, ekuqalekeni Elohim wadala amazulu kunye nomhlaba. KwiGenesis ishumi nesibhozo, siyafumanisa ukuba uAbraham wambiza lo mntu wayehleli kwaye ethetha naye. Kwaye enokumxelela imfihlelo zentliziyo yakhe, amxelele kwakucingwa nguSara emva kwakhe. UAbraham wathi nguElohim, waye kwisimo somzimba welizwi, niyayifumana? Qaphela, emva, ngoku siyafumanisa, ukuba waye ngoko ekwisimo somzimba welizwi. Wambiza yena Nkosi Thixo Elohim, ngoku Genesis ishumi nesibhozo, siyafumanisa ukuba oko kuyinyaniso. Ngoku qaphela, uAbraham, kwakukho abathathu babo bedibene, kodwa xa uAbraham wadibana nesithathu, wathi, Nkosi yam, kodwa xa uLothe, ezantsi eSodom, ababini babo behla baya apho, kwaye uLothe wabona ababini babo besiza, waze wathi, zinkosi zam. Yabona, yayintoni ingxaki, indawo yokuqala, uLothe wayengengomprofeti, injalo loo nto.
Neither was he the messenger.
Okanye ngenguye nomthunywa weyure, ke wayengenaso nasinye isikhilelo sakhe. Ngokuqinisekileyo inyaniso. ULothe wayenokubabiza zinkosi, iqela labo, wayenokutsho zinkosi, kodwa kukhathaliseki nokuba babe bangaphi ababonayo uAbraham, yayiyinkosi enye futhi. Nanko uThixo, lona yayingumelikitsedeki. Qaphela, emva kokuba imfazwe yayigqithile, uMelkisedeki wadlisa umntwana wakhe oyisileyo, umthendeleko, icinge loo nto, inxalenye yakhe. Ngoku sifuna ukubona apha, umfuziselo apha, use ekudleni umthendeleko. Emva kwemfazwe, wanikezela ngokunguye, ngokuba umthendeleko yinxalenye kaKristu. Kwaye xa ukulwa kugqithile, emva kokuba ugqibile ukufumana ukubethwa. Ngoko kulilixa uxhamla kuKristu, uba yinxalenye yesiqu, niyayifumana. Uyakobi wajijisana ubusuku bonke, kwaye waye engenakumyeka yena ade amsikelele. Ilungile loo nto. Walwela ubomi, kwaye emva kokuba ukulwa kugqithile, ngoko uThixo ukunika okunguye, oko ngumthendeleko wakhe wenyaniso. Isongana esincinci kunye nesonka somthendeleko simele nje loo nto, akufanelekanga usithabathe de ube ujijisene waza waba yinxalenye kaThixo. Kumbula, ngeli xesha, umthendeleko zange wenziwa. Hayi, kwade kwangaphambi kokufa kukaYesu Kristu, amakhulu namakhulu namakhulu eminyaka kamva. Kodwa uMelkisedeki, emva kokuba umntwana wakhe uAbrahamu eliphumelele uloyiso, uMelkisedeki wamhlangabeza kwaye wamnika iwayini kunye nesonka, ebonisa ukuba emva kwale mfazwe yasemhlabeni igqithile, siya kuhlangana naye emazulwini, kwaye sithabathe umthendeleko kwakhona, iya kuba sisidlo somsitho. Andisayi kuyisela kwakhona iwayini, okanye ndiyitye isiqhamo, ndide ndisidle, kwaye ndiyisele kunye nani ngokutsha, ebukumkanini bukabawo. Ingaba injalo? Qaphela, kwakhona, uMelkisedeki wahamba waya kuhlangabeza uAbrahamu ngaphambi kokuba afike ekhaya. Onjani wona ukuba mhle umfuziselo esinawo apha? uMelkisedeki ehlangabeza uAbrahamu ngaphambi kokuba abuyele emva ekhaya, emva kwemfazwe. Sihlangana noYesu emoyeni ngaphambi kokuba sifike ekhaya. Njalo loo nto, amaTesalonike esibini asixelela oko ngokuba sihlangana naye emoyeni. Umfuziselo omhle kaRibheka ehlangana noIsake entsimini ekupholeni kwemini. Sihlangana naye emoyeni, amaTesalonike esibini asixelela njalo. Kuba thina abasaphilayo nabaseleyo asisayi kubathintela okanye sibanqande abo bathe balala. Ngokuba ixilongo likaThixo liyakukhala, abafele kuKristu bavuke kuqala. Thina abo basaphilayo nabaseleyo siyakuqhwilwa sonke sinyuswe kunye nabo, siye kuhlangabezana nenkosi emoyeni. Igqibelele yonke le mifuziselo. Ngenxa yoko, umzimba welizwi, xa ubufile kwaye wangena kula mzimba welizwi, kwenzeka ntoni? Umzimba welizwi uza emhlabeni uze kuchola umzimba ohlangulweyo. Kwaye ukuba ulapha emoyeni, uthabatha umzimba ukuya kuhlangabeza umzimba welizwi. Nakwapho ukhoyo, kwaye sixhwilelwa phezulu, size siye kuhlangabeza inkosi emoyeni. Ngubani lo Melkisedeki kodwa nguThixo? Ngoku sibona apha ngokucacileyo imfihlo epheleleyo yobomi bethu eluhambeni, nokufa kunye nalapho siya khona emva kokuba sifile. Ngokunjalo, ulwanyulo lwexa elingaphambili lusekuhleni apha, ngoku phulaphula njengokuba siyifundisa le nto ngenzondelelo. Izigaba zenjongo engunaphakade owayenayo emfihlelweni yakhe ityhilwe ngoku. Qaphela, kusekho izigaba ezintathu ukuya kwingqibelelo. Njengokuba walihlangulayo ihlabathi, indlela ekwanye ahlangula ngalo ibandla lakhe, uhlangula abantu kwizigaba ezithathu. Ngokujonga, kuqala lugwetyelo, njengoko uLuther washumayelayo. Okwesibini, ungcwaliseko, njengoko uWesley washumayelayo. Okwesithathu, ubhaptizo lukamoya uyingcwele, injalo loo nto. Emva koko kuze uqilo, ngoku ihlabathi, walihlangula njani ihlabathi? Ngokuqala, wenza ntoni, xa lonayo, walihlamba ngobhaptizo lwamanzi, injalo loo nto. Emva koko wawisa igazi lakhe phezu kwalo, ukusuka emnqamlezweni, kwaye walihlambulula, waza walibiza ilile lakhe. Kwaye wenza ntoni emva koko? Njengoko elikrazula ihlabathi liphume kuwe, kwaye eyakhe kwakhona, yonke into ngobhaptizo oluvuthayo lukamoya uyingcwele, uyakulakha kananjalo ihlabathi. Kwaye liyakutshiswa kwakhona ngomlilo, uze kucocwe yonke intsholongwane, izigidi zeemayile ukuphakama, yonke into iyakucocwa. Kuze emva koko kubekho izulu elitsha kunye nomhlaba omtsha. Njengoko usisidalwa esitsha kuKristu uYesu, xa umoya oyingcwele uthe wakufumana. Yabona naku ke apho ukhoyo, iyonke nje le nto icacile njengokuba inganakho. Yonke into isesithathwini, uzalo lwenyama lusesithathwini. Yintoni yokuqala eyenzekayo kumfazi xa efumana usana? Yintoni egqabhukayo kuqala? Amanzi. Yintoni egqabhukayo elandelayo? Igazi. Yintoni eyenzekayo elandelayo? Ubomi. Amanzi, igazi, umoya. Kwenzeka ntoni esityalweni? Siyabola. Yintoni into yokuqala? Isiqu. Yintoni elandelayo? Inquma. Yintoni elandelayo? Ikhasi. Emva koko ukhozo luyaphuma koko. Nje izigaba ezintathu zayo de ifike kwikhozo yiyo ngokuchanekileyo. UThixo uyakungqinela oko, oko kwasoloko kulungile. UThixo uyakungqinela ukuba kuyinyaniso. Kubonisa ngokucacileyo owanyulwa ngenxa elingaphambili kuphela kwakhe obalelwa kwintlangulo. Niyayifumana loo nto? Mandikutsho oko kwakhona. Owanyulwe ngenxa elingaphambili kuphela kwakhe obalelwa kwintlangulo. Abantu bangenza ngokufanayo, bacinga ukuba ngabo, kodwa intlangulo yenene, ngabo banyulwa ngenxa elingaphambili. Ngokuba kwa igama elithi intlangulo, lithetha ukubuyisela emva. Ngaba ilungile, intlangulo yinto ethile, ukuhlangula nayiphi into, ukubuyisela emva kwindawo yayo yokuqala. Haleluya! Ke kuphela ngabanyulwa ngexa elingaphambili abaya kubuyiselwa emva, ngokuba abanye abasuki phaya. Yabona, buyisela emva. Ekubeni ungunaphakade kunye naye ekuqalekeni. Ubomi bungunaphakade obe unabo, iingcinga zakhe zoko wawukuko. Kuphela, wafuna wena uku, wafuna mna ndime epulpitini ndithethe. Wafuna nina nihlale esitulweni ngobu busuku. Ngoko senza injongo yakhe ngunaphakade. Kwaye lowo ushiye ikhaya uze kuphela emhlabeni ukwenza injongo yakhe. Ngaba injalo, ulungile. Ngoko emva kokuba ugqibile, uyabuyiselwa emva kwimo ezukileyo. Qibelele, kwaye ubuyiselwa emva kwakhona. Akumangalisi uPaulos wayengatshoyo xa babesakha isiqobo ukuze banqumle intloko yakhe isuke. Wathi, "O kufa, luphi ulwamvila lwakho? O ngcwaba, luphi uloyiso lwakho?" Kodwa makubulelwe kuThixo osinika uloyiso. Wathi, "Kufa, ndixelele kuphi apho ungandenza ndikhale. Ngcwaba, ndixelele kuphi apho uya kundigcina khona, ngokuba ndingonabo ubomi obungunaphakade." Amen. Waliqonda. Ukufa isihoko, ngcwaba, ukhona ntoni na iya kunokumbamba. Kwaye kukhona nto inokusihlungisa, sifumene ubomi obungunaphakade. Waqonda ukuba wayesikelelelwe ngobomi obungunaphakade, njengeqabaza lombethe elincinci. Ukuba ndiyayiqonda, andazi kakhulu ngezobuchiza. Kodwa kufanele ukuba ikokuya ukujika kokufuma, okanye umoya ujikeleza umhlaba. Kwaye xa ubusuku bubanda, kwaye bube mnyama, iwa isuka emazulwini kwaye iwele emhlabeni, iwa isuka ndaweni ithile. Kodwa kwintsasa elandelayo, ngaphambi kokuba ilanga liphume, ilele phaya, into encinci, incancazela. Kodwa yeka nje ilanga liphume, qaphela iya ikhazimle. Iyavuya, kutheni, ilanga liza kuyibizela kanye emva apho isuka khona. Kwaye yiloo ndlela ikunye nomKristu. Haleluya! Siyazi, xa sisiya kubukho bukaThixo. Into ethile kuthi sixelela ukuba sisuka ndaweni ithile, kwaye siyabuyela emva kwakhona ngalaa mandla sitsalayo. Iqabaza lombethe elincinci liyakhazimla kwaye libengezele, kwaye likhwaze, ngokuba liyazi ukuba lisuka phezulu phaya, kwaye elalanga liza kulitsala lilibuyisele kanye emva phezulu kwakhona. Kwaye indoda eluphawu lukaThixo, ezalwa ngoThixo, iyazi, haleluya, xa ihlangana kunye nonyana kaThixo, iza kutsalwa inyuso ukusuka apha ngenye imini. Ngokuba ukuba ndiyaphakanyiswa ukusuka emhlabeni, ndiyakubatsalela kum bonke abantu. Amen. Ngoku qaphela, ngoku sibona uMelkisedeki, nokuba kutheni uMariya wayengenguye unina wakhe. Seso sizathu, wambiza yena mfazi, hayi mama. Wayengenayise, ngokuba waye enguyise. Uyise wanaphakade, isithathu kwisinye. Wayengena nina, ngokuqinisekileyo hayi. Wayengenayise, ngokuba waye enguyise. Njengembongi yathi ngelinye ixesha, ithetha isincomo esikhulu ngoYesu. Yathi, ndinguye lo wathetha kuMoses kwityholo elivuthayo lomlilo. Ndinguye uThixo kaAbraham eqaqambileyo nenkwenkwezi yokusa. Ndinguye uAlpha, Omega, isiqalo kusuka ekugqibeleni. Ndiyo yonke indalo, kwaye uYesu ligama, lungile. Oh, nithi ndingubani, kwaye bathi ndivela phi. Niyamazi ubawo wam, okanye ningalichaza igama lakhe. Haleluya! Elo ligama likabawo, ehe, ndize egameni likabawo, kwaye anindamkeli mna. Yabona, ngokuqinisekileyo, unguye izolo namhlanje naphakade. Kwaye lo Melkisedeki waba yinyama, wazityhila yena njengonyana womntu, xa wezayo njengomprofeti. Uza ngamagama amathathu kanyana, unyana womntu, unyana kaThixo, unyana kaDavide. Xa wayelapha emhlabeni, wayengumntu ukuzalisekisa isibhalo. UMoses wathi, Inkosi uThixo wenu uya kuvusa umprofeti onjengam. Ke kwafanele eze yena njengomprofeti. Akazange, zange wathi, ndingunyana kaThixo. Wathi, ndingunyana womntu. Niyamkholelwa unyana womntu kuba yiloo nto kufanele angqine ngayo ngokuba yiloo nto wayeyiyo. Ngoku uze egameni lomnye unyana, unyana kaThixo, ongabonakaliyo, umoya. Kwaye xa esiza kwakhona unyana kaDavide ukuza kuhlala etronini yakhe. Ngoku xa wayelapha, kwaye wenziwa inyama, wayebizwa unyana womntu. Ngoku uzenze njani ngokwakhe aziwe ehlabathini njengonyana womntu, umprofeti? Ngenye imini, ndandibalisa ibali likaPetros noAndreya, umzalwane wakhe. Babengabalobi bentlanzi, kwaye uyise wabo, uYona, wayelikholwa elidala elikhulu. Ngenye imini, bathi wahlala phantsi ecaleni komkhombe. Wathi, bonyana, niyazi ukuba besithandaza njani, xa sifuna intlanzi, babengabalobi abathengisayo. Wathi, besimthembile uThixo uYehova, ukuphila kwethu. Kwaye ndiyaluphala ngoku, andinakuhlala nani makhwenkwe ixesha elide. Kwaye bendisoloko, njengawo onke amakholwa enyaniso, ndijonge ixesha xa la Mesiya iya kufika. Sibe nazo zonke iintlobo zobubuxoki, kodwa kuza uyena uyinene ngenye imini. Kwaye wathi, xa lo Mesiya efika, andifuni nilahlekiswe nina makhwenkwe. Lo Mesiya akasayi kuba sisifundiswa nje sezakwalizwi, uya kuba ngumprofeti. Ngokuba umprofeti wethu Moses, lowo yena simlandelayo watsho, ngoku nawuphi umJuda uya kumkholelwa umprofeti wakhe, ufundisiwe ukuyazi loo nto. Kwaye ukuba umprofeti uthetha nayiphi into enjalo, ngoko leyo yinyaniso. Kodwa uThixo wathi, ukuba kukho uthile phakathi kwenu omoya, okanye umprofeti, mna Nkosi ndiyakuzazisa kuye. Kwaye oko akutshoyo kuyenzeka, ngoko mveni yena, kwaye nimoyike. Kodwa ukuba yenzeki, ngoko sanukumoyika, konke konke. Yabona? Ke yayilu ungqinelo lomprofeti. Ke uMoses wayengumprofeti ungqinelwe ngenene. Kwaye wathi Inkosi uThixo wenu uya kuvusa phakathi kwenu ophuma kubazalwane benu, umprofeti onjengam. Kwaye bonke abangayi kumphulaphula baya kunqanyulwa basuswe ebantwini. Wathi, ngoku bantwana khumbulani ukuba njengamaHebhere sikholelwa kwabangqinelweyo abaprofeti bakaThixo. Ngoku phulaphulisisani ningayiphosi. Kwaye wathi, xa uMesiya esiza, niyakumazi yena ngokuba uya kuba ngumprofeti Mesiya. Ngoku, bathi, ibe ingamakhulu amane eminyaka, asikhange sibe namprofeti kusukela kuMalaki, kodwa iya kuba nguye. Ngenye imini, emva kokufa kwakhe, kwiminyaka embalwa, unyana wakhe uAndreya wayehamba-hamba ezantsi elinxwemeni. Kwaye weva indoda enqwabalala ephuma intlango isithi, la Mesiya ume phakathi kwenu ngoku. Elakhozi likhulu elavuka intlango laza labhabhela apho, lathi, uMesiya uphakathi kwenu kanye ngoku. Asimazi yena okwangoku, kodwa ume phakathi kwenu. Ndiyamazi yena, ngokuba ndiyakubona umqondiso usiza uvela ezulwini. Ngenye imini wathi, nanko, bonani, imvana kaThixo ethatha isuse isono sehlabathi. Gama, yemka i, yemka lendoda ukuya kufumana umzalwane wayo. Yathi Simon, ndifuna uze ngapha, simfumene uMesiya. Oh, qhubekeka Andrea, wazingcono kunoko. Oh, ndiyazi, kodwa leya, lo mntu wahlukile. Uphi yena? Uvela phi yena? UYesu waseNazarete. Nowamncinci mbi umzi. Kutheni akanakuphuma kwembi emdaka indawo enjengaleya? Yiza nje ubone. Ekugqibeleni wamcenga ukuba ahle aye ngenye imini. Ke xa wafika phambi kwaloo Mesaya, uYesu emile apho ethetha nabantu. Xa wahamba waya phambi kwakhe, wathi, igama lakho nguSimon, kwaye ngunyana kaYona. Kwabe kugqityiwe, wafumana izitshixo zokungena ebukumkanini. Kutheni? Wayazi ukuba la mntu ebengamazi. Kwaye umazi njani? Kwaye la tata umdala unobuThixo wamfundisayo ukuba angamkholelwa njani uMesiya? Ngoko indoda imile apho egama linguFilipu. Oh, wathabatheka kakhulu. Wayesazi enye indoda ebefundisisa iBhayibhile kunye nayo. Mgama wemka ekujikeleni induli. Kwaye wamfumana phandle phaya kwisitiya sakhe somnquma. Wayeguqe phantsi ethandaza, babe nezifundo zeBhayibhile ezininzi kunye. Ke waphuma waya apho, waye wathi, emva kokuba igqibile ukuthandaza, wathi, yiza ubone lowo simfumeneyo, uYesu waseNazarete, unyana kaYosefu, unguye uMesaya ebesimfuna. Ngoku ndingamva uNathaniyeli esithi, ngoku uFilipu, akulahlekanga. Akunjalo. Oh hayi, unotshe, ngoku mandikuxelele. Uyazi besifundisisa iBhayibhile kunye, nokuba uthe umprofeti, uMesiya uyakuba yintoni, uyakuba ngumprofeti. Uyamkhumbula laa mlobi intlanzi mdala owathenga intlanzi kuye, owayengenamfundo yaneleyo yokutyikitya igama lakhe, obizwa ngoSimoni. Ehe. Uhu, wenyuka, kwaye uyazi intoni, ngoYesu waseNazarete wamxelela ukuba igama lakhe lalinguSimon, waliguqulela igama lakhe kuPetrosi, nto leyo elilitye elincinci, kwaye wamxelela ukuba ngubani uyise wakhe. Kulungile, watsho, watsho, andazi, ingaba ikhona into elungileyo engaphuma eNazarete? Wathi, masingathethi ngayo, yiza nje ubone. Elo licebo elilungileyo, yiza ubone. Ke nanko kusiza uFilipu esizisa uNathaniyeli. Kwaye xa wafika wenyuka, uYesu mhlawumbi emile ethetha mhlawumbi ethandazela abagulayo emgceni ukuthandazelwa. Kwaye xa wezayo apho uYesu wayekhona, uYesu wamkhangela, waze wathi, bonani umSirayeli, khona kuye okungekho nkohliso. Ngoku uthi kulungile, yayindlela wayinxibe ngayo, oh hayi, bonke abasempuma banxiba ngokufanayo. Wayenokuba ngumSiriya okanye abe yenye into ethile, intshebe, ingubo. Wathi, bonani umSirayeli, khona kuye ungekho nkohliso, ngenye indlela, ethembekileyo, nyanisekileyo indoda. Kulungile olwahlobo lothobekileyo uNathaniyeli. Kwaye wathi, Rabbi, okuthetha umfundisi. Rabbi, undazelephi wena? Undazi kanjani wena ukuba ndingumJuda? Undazi kanjani wena ukuba ndithembekile, akukho nkohliso? Wathi, ngaphambi kokuba uFilipu akubize, xa uphantsi komthi, ndakubona. Ishumi elinesihlanu lemayile kude, kwelinye icala lelizwe, usuku olungaphambili. Wathini, Rabbi, wena unguye unyana kaThixo, wena unguye ukumkani kaIsrayeli. Kodwa nako kumi abo babingeleli apho, abazihombisileyo, abazenzela ukhuni, bathi, le ndoda nguBhelizebhule umvumisi. UYesu wathi, ndiyakunixolela ngoko. Ngokukhumbula, zange bayitsho ngokuphaza, koko bayitsho ezintliziyweni zabo. Kwaye wabona iingcinga zabo, injalo loo nto. Yiloo nto iBhayibhile itshoyo. Ibize ufundo lwengqondo ukuba uyafuna, kodwa wazibona iingcinga zabo. Kwaye wathi, ndiyanixolela ngoko, kodwa ngenye imini umoya oyingcwele uyakuza eze enze kwa le nto inye, emva kokumka kwakhe. Thetha ilizwe elichasene naye, sokuze ixoleleke kweli lizwe okanye nakwilizwe elizayo. Ingaba injalo, ngoku abo yayingamaJuda. Ngoku ngenye imini wayenesidingo sokuya eSamari. Kodwa njengaphambi kokuba sikwenze oko, sifumana umfazi okanye indoda njengokuba yayihamba ngesango elibizwa lihle, kuba yaphiliswa. Kwaye uYesu wayesazi imeko yayo, waza wayixelela, thabatha ikhuko lwakho kwaye ugoduke. Kwaye yayenza, yaze yaphila. Ngoku sifumana amaJuda, amanye awo amamkela yena, amanye ayikholelwa, amanye akazange. Kutheni le nto angazange ayikholelwe? Babengabekelwanga ubomi, babe bengeyonxalenye yolo phawu. Ngokukhumbula, bona babengababingeleli kunye namadoda amakhulu. Kwaye uYesu, cinga ngezo zifundiso zakwalizwi kunye nababingeleli, abantu awawungena kufumana gxeke ebomini babo. UYesu wathi, ningabakayihlo wenu umtyholi, kwaye nemisebenzi yakhe niyayenza. Wathi, ukuba beningabakaThixo, beniyakundikholelwa mna. Ukuba aninakundikholelwa mna, kholelwani imisebenzi endiyenzayo, ingqina ukuba ndingubani mna. Ngoku, iBhayibhile yathi ukuba uYesu unguye izolo namhlanje naphakade. UYesu wathi, imisebenzi endiyenzayo uyakuyenza lowo uthi akholelwe kum. Ngokunjalo, injalo loo nto, qaphela, lowo yayinguMelkisedeki wenene ngoku. Ngokuqaphela kwakhona, kwakukho kuphela iintlanga ezintathu zabantu. Nindivile ndisithi ndingumcalucaluli, ndinguye, onke amaKristu ngabacalucaluli. Hayi kucalucalula ngokwebala, kodwa kucalucalula komoya. Ibala lofele lomntu alinanto yakwenza naye, ungumntwana kaThixo ngozalo. Kodwa umKristu uThixo wathi, ndahluleleni mna, phumani phakathi kwabo, nanjalo njalo. Ungumcalucalulo okungcolileyo, phakathi kokulungileyo nokungalunganga. Kodwa qaphela, babe nocalucalulo ngoko, ucalucalulo lobuhlanga, owaye ngumSamariya. Kwaye kukho kuphela iintlanga ezintathu emhlabeni ukuba siyayikholelwa iBhayibhile. Ezo nguHem, Shem kunye nabantu bakaYafete. Abo ngoonyana abathathu bakaNowa, siphuma apho sonke, injalo loo nto. Loo nto isenza siphume sonke kuAdam, nto leyo isenza ukuba sibe ngabazalwana. IBhayibhile ithe ngegazi elinye uThixo wadala zonke izizwe. Singabazalwane sonke ngomsinga wegazi. Umntu webala anganikezela ngegazi kumntu omhlophe okanye ngolunye uhlobo. Umntu omhlophe anganika umJapan, umntu otyheli okanye iIndiya, umntu obomvu okanye nawuphi okanye umYafete okanye nantoni. Angamnika uthiwo lwegazi kuba siligazi elinye sonke. Ibala lofele lwethu apho sihlala khona kunanto yakwenza naloo nto. Kodwa xa sicalulekile, kuxa siphumayo ehlabathini, njengoko wamkhuphayo uIsrayeli ngaphandle kweYiputa, apho kuxa sihlukanayo kwizinto zehlabathi. Ngoku, babenguHem, Shem kunye nabantu bakaYafete, kwaye ukuba besinalo ixesha lokujonga umlibo sibuya umva, ubungabona umAnglo-Saxon, apho aphuma khona. Ngoku lowo yayingumJuda, umSamariya, owayengumxube womJuda kunye nentlanga, owatshata ezintlangeni ezenzweni zikaBalaam kunye noMowabi. Babe ngamaSamariya, kwaye kwakukho umJuda kunye nentlanga. Ngoku thina ma-Anglo-Saxon asinanto yakwenza kunye nanye yaloo nto, sasingakholelwa namnye uMesiya, nayiphi into engenye, sasingakhangeli nomnye. Sangeniswa ngaphakathi kamva. UYesu weza kwabakhe, baza abakhe abamamkela yena. Kwaye wathi kubafundi bakhe, ningahambi niye ngendlela yentlanga, kodwa yani noko kwizimvu ezilahlekileyo zikaIsrayeli. Kwaye waya kuphela kwizimvu ezilahlekileyo zikaIsrayeli. Kwaye qaphela, wazibonakalisa yena njengonyana womntu phambi kwamaJuda, bayala yona. Ngoku amaSamariya, ekubeni engumxube wobuJuda nobuntlanga, babekholwa nabo, kwaye babekhangela uMesiya. Sasingenjalo, sasingabahedeni, kunye namagqudu kwimiqolo yethu, sinqula izithixo, intlanga. Kodwa ngoku ngenye imini, uYohane ongcwele isine, wayenesidingo sokuya eSamari, endleleni yakhe ukuhla ukuya eJericho, kodwa yajikela eSamari. Kwaye ngelixa isanyuka apho, wahlala phantsi emthonjeni ngaphandle komzi obizwa ngeSikare. Kwaye iqula, ukuba wakhe walapho, ingomncinci umbono obanzi malunga noku njena apha. Kwaye kukho omntu wonke umthombo phaya wamanzi, apho bonke babesiza. Kwaye abafazi babesiza kusasa bathabathe imiphanda yabo yamanzi, baze bayibeke kwiintloko zabo, kwaye enye kucala ngalinye lethanga, aze ahambe nawo ngokuthe nkqo njengoko kunokwenzeka, kungachitheki nethontsi, bencokola omnye nomnye. Ke babeya, abantu babeya kuphuma baze apho, ke oko kwakumalunga nentsimbi yeshumi elinanye emini. Ke wathumela abafundi bakhe kuwumzi ukuya kuthenga ukuthile ukutyiwayo, ukutya. Kwangethuba besahambile kwakukho umfazi odume kakubi. Sinokumbiza yena namhlanje umfazi osisibane esibomvu okanye iyenyukazi, wayenamadoda amaninzi. Ke ngeli lixa uYesu ehleli phaya, lo mfazi weza malunga nentsimbi yeshumi elinanye. Yabona wayengenakuza kunye neentombi xa zisiza kusasa ukuza kukha amanzi azo kuhlamba. Kwakufanele alinde zide zonke, babengaxubani njengoko besenza ngoku, wayephawulwe. Ngoku ke waphuma weza kukha amanzi. Ke wathabatha isitho esidala, waza wafaka izikhoboshi kwingobozi, waza waqalisa kuyithoba. Wava umntu othile esithi, "Mfazi, ndizisele mna ndisele." Ngokukhumbula, lona nguMelikisedeki, lona nguYesu, izolo, unyana womntu. Kwaye wabheka-bheka, waza wabona umJuda. Ke wathi, "Mhlekazi, akulungile ukuba umJuda acele nantoni na kumSamariya. Ndingumfazi waseSamari, ke uthethe ngaphandle kwendawo yakho. Ubungafanelekanga undicele into enjalo, asinabudlelwane thina nani." Wathi, "Kodwa ukuba ubusazi ukuba ngubani lo uthetha kuwe, buya kucela kum isiselo." Wathi, "Uza kuwakha njani wena? Iqula linzulu kwaye wena kunanto yakukha." Wathi, "Amanzi endiwunika wona ngamanzi obomi ampompozela kubomi obungunaphakade." Wathetha naye de wafumana yayikuko imeko yakhe. Kwaze emva koko iqaphela wakutshoyo kuye ngoku, "Hamba ubize indoda yakho kwaye uze apha." Kwaye wathi, "Andinandoda." Wathi, "Uthethe inyaniso, ngokuba ubunamahlanu, kwaye nalena uhlala nayo ngoku asiyo yakho, ke koku uthethe inyaniso." Qaphela umahluko phakathi kwaloo mfazi kunye nelaa gquba lababingeleli. Wayesazi kakhulu malunga noThixo kunelaa gquba lonke lababingeleli benzile, bedityanisiwe. Wathi, "Mhlekazi, ndiyabona ukuba ngumprofeti." Wathi, "Asibanga naye namnye kumakhulu amane eminyaka." Ngoku siyazi ukuba uMesaya uyeza, kwaye xa uMesaya efika, yiloo nto yakuyenza. Yayingumqondiso kaMesiya, ngokuba wayengunyana womntu. Wathi, yiloo nto yakuyenza, xa athe wafika, ufanele ukuba ungumprofeti wakhe. Wathi, "Ndinguye, ha, akukho namnye unokutsho oko." Walahla lo mphanda waza wabaleka waya kuwo umzi, waza wathi, "Izani nibone, umntu ondixelele izinto endaka ndazenza, asingebi ngoyena Mesiya." Ngokukhumbula, wathembisa ukuyenza loo nto ikwanye ekupheleni kohlanga lwentlanga. AmaJuda enamawaka amane eminyaka ekhangela loo Mesiya. Amawaka amane eminyaka emfundiso yokuba uyeza, kunye noko wayeya kukwenza xa efika apho. Kwaye basilela ukumbona yena, okanye basilela ukuyiqonda. Kwaye xa wazazisa yena ngokwemimiselo yeBhayibhile, awathi uya kuba njalo. Xa waye ngumzimba welizwi, kwaye emva koko waba yinyama waza wahlala phakathi kwabo. Basilela ukuyibona kwaye bayibiza imisebenzi yakhe ngemisebenzi yomtyholi. Ngoku sibe namawaka amabini eminyaka emfundiso, ukuhla ukuza ngebandla lobukatolike baseRoma emva kwabapostile, emva koko sehla saza ngobukatolike baseRoma, ubuGrike njalo njalo, ukuqhubeka ukuhla ukuya kwisigaba sikaLuther kunye noWesley nokunye, amakhulu asithoba imibutho eyahlukeneyo esihla isiza, babenazo zonke ezi zigaba imfundiso. Ngoku wathembisa, njengaphambi kokuba ukuphela kwexesha kufike, ukuba umfanekiso waseSodom naseGomoro uya kubakho kwakhona. Njengokuba kwakunjalo ngemihla yaseSodom, uya kuba njalo ekwizeni kokuphela kwexesha, unyana womntu uya kutyhila kwakhona. Kodwa iya kuba lixeshana elincinci ihlabathi lingandiboni mna kwakhona. Kodwa nina niya kundibona mna. Ngokuba ndi isimelabizo somntu, ndiya kuba nani nangaphakathi kuni, kuye kutshatyalalisweni ukuphela kwehlabathi. Ndiya kuba nani, unguye izolo namhlanje naphakade. Niyabona, niyabona umSamariya yayinguncakasana ukusuka kwintshumayelo yam yobusuku obugqithileyo, yayinguHagare, yabona umfuziselo ogqwethekileyo. UmJuda yayinguSara okanye uSara athi, kodwa inhlanga yephuma kuMariya, imbewu yasebukumkanini, imbewu kaAbraham yasebukumkanini. Ngoku ithenjisiwe ukuba kule imihla yokugqibela, ukuba lo Thixo omnye, lo Kristu omnye, uya kubuyela apha kwaye azityhile njengonyana womntu. Kutheni? Unguye izolo namhlanje naphakade. Kwaye ukuba wawenza loo maJuda ahambe ngayo, aze awanike umqondiso kaMesiya, aze emva koko, aze ekupheleni kwemfundiso yentlanga, aze aziyeke nje ziqhubeke kufundo lwezenkolo, uya kuba ngongengololungisa. Kufanele enze kwa into enye, ngokuba iBhayibhile ithe kumashu amaHebhere ishumelesithathu, isibhozo, ukwanguye. Kwaye uthembisile kuMalaki isine, kunye nakuzo zonke ezahlukeneyo izibhalo, ukuba imihla yokugqibela, ibandla liya kuhlala nje kanye ngohlobo olululo namhlanje, kwaye nehlabathi liya kuba njalo. Jonga kwihlabathi namhlanje, jonga kwimeko yaseSodom. Jonga kwinyikima, kwiindawo ezininzi, kunye nezinto ezenzekayo. Jonga kwibandla nakwimbutyulelo elikuyo yeBhabheli. Jonga kumthunywa kulo, i-Oral Roberts, kunye neBilly Graham, G-R-A-H-A-M. Lityeli lokuqala sake sanomthunywa kuwo onke amabandla, ogama lakhe laphela ngo-H-A-M, njengo-Abraham. A-B-R-A-H-A-M, ngamagama asixhenxe. G-R-A-H-A-M, ngamagama amathandathu. Uphi apho akhoyo? Ehlabathini, isithandathu linani lomntu. Umntu wadalwa ngosuku lwesithandathu, kodwa isixhenxe linani likaThixo. Ngoku, jonga kubo ezantsi phaya eSodom, kwaye apho nanko umthunywa wabo ezantsi phaya ethetha nabo. Kodwa ngoko iphila mbewu yasebukumkanini kaAbraham. Uphi umqondiso wabo owawutshoyo njengoko wakunjalo ngemihla yaseSodom yokuba uThixo wehla weza kwaye wabonakaliswa enyameni yomntu kwaye waxela wayekucinga uSara ngaphakathi entliziyweni yakhe ententeni emva kwakhe. Umqondiso wokugqibela ngaphambi kokuba ihlabathi lentlanga litshatyalaliswe ngomlilo. Kwaye ibandla lifumene umqondiso walo wokugqibela ngaphambi kokuba lonke ihlabathi litshatyalaliswe, obu kumkani bentlanga butshatyalaliswe ngomlilo nangomsindo kaThixo. Niyayikholelwa loo nto? Lo Melkisedeki wayenyama wazibonakalisa yena ekumzimba womntu, kwaza kamva emva koko wenziwa inyama. Kwaye ngoku ngobusuku ukwanguye izolo namhlanje naphakade. Niyayikholelwa? Kubani lo Melkisedeki ngoko, lowo ikwanguye izolo namhlanje? Zange abe nayise, zange abe nanina, akazange abe nasiqalo samihla, akazange abe nasiphelo sabomi. Kwaye wahlangabeza uAbraham, kwaye ngumqondiso onjani awawenzayo? Ngoko xa wenziwa nyama, wathi yakuphinda kwakhona ngaphambi nje kokuphela kwexesha. Ndiyayikholelwa loo nto? Ndiyayikholelwa. Masithandaze.
Dear God,
Thixo othandekayo,
ndiyazikholelwa
izibhalo ukuba uthilo wawukwanguye izolo namhlanje naphakade. Kwaye njengokunyaniseka entliziyweni yam, Nkosi, ndiyazi ukuba into ethile ilungiselela ukwenzeka. Andinako uyichaza ngokucacileyo, ndiyoyika ukutsho nantoni na, Nkosi, wena uyaziyo intliziyo ezicaka sakho. Kwaye mangaphi amaxesha ukuhla ngesigaba xa bathumela izinto abantu basilela ukuyifumana? Umntu uqhubekeka edumisa uThixo ngathe wakwenza, kwaye atsho izinto ezinkulu ayakuzenza, kodwa angahoyi oko akwenzayo. Ke kube njalo nangokwesigaba, kutheni icawa yaseRoma isilela ukumbona uPatrick ongcwele njengomprofeti kaThixo? Kutheni bambulalayo uJoan waseArc xa waye engumprofetikazi, bamtshisa njengegqwirha? Bawo isoloko igqitha, uyifihlile emehlweni ezilumko nengqondi. Akumangalisi wathi kubabingeleli, nihombisa amangcwaba abaprofeti kwaye ningabona ababafaka khona phaya. Emva kokuba bemkile, bayayibona impazamo yabo, basoloko bekutshutshisa wena, Nkosi, nakwisiphi isimo oza ngaso. Ndiyathandaza ngobusuku Thixo nje elinye ixesha ngaphezulu. Ngomso silungiselele ukuba sibe ukuya eTucson. ezinye indawo zehlabathi, ezinye idolophu ekufuneke sishumayele kuzo. Kodwa Thixo uthandekayo, kungakubakho abangaziwayo apha ngobu busuku, abangazange bawava amazwi eshunyayelwa, kodwa zange balibone lona libonakaliswa. Njengoko bendikucelile wena ekuqalekeni, xa abo bafundi, uKleopa kunye nomhlobo wakhe besuka eMause, babehamba ngendlela, kwaye waphuma etyholweni waza waqalisa kuthetha kubo emva kovuko, washumayela kubo. Kutheni wathi ziyatha, bantliziyo zizekakade, anazi na ukuba uKristu bemele ukuva ubunzima ngezi zinto aze emva koko angene eluzukweni lwakhe, kodwa futhi zange bayiqonde. Imini yonke bahamba kunye naye, kwaye futhi bengakwazi wena. Kodwa ngobunye ubusuku, ubusuku bafika, bakuzama wena ukuba ungene ngaphakathi. Xa bangenayo kwigumbi elingaphakathi, baza bavala ingcango, ngoko wenza into ethile njengendlela owayenzayo ngaphambili ukubethelelwa kwakho, kwaye baqonda ukuba nguKristu ovukileyo. Kwimizuzu embalwa wawusemva kumkhusane kwaye wanyamalala, ukukhawuleza babaleka baza baxelela abafundi, "Inkosi ivukile ngenene." Bawo Thixo, ndiyakholelwa ukuba usaphila, ndiyazi ukuba unjalo, kwaye uyibonakalisile loo nto kuthi kumatyeli amaninzi. Akunakuphinda uyenze nje kwakhona loo nto kuthi, "Nkosi, ukuba sifumene inceba ebusweni bakho, mayenzeke kube kanye ngaphezulu." Ndisisicaka sakho, ezi zizicaka zakho ngaphakathi apha. Nkosi, konke endikutshiloyo akuyikulingana kwi nje ilizwi libe linye elisuka kuwe, iyakuba lonele kunoko ndikutshiloyo kobu busuku buhlanu okanye imiyalezo emihlanu. Iyakuba ngaphezulu nje ilizwi elinye elisuka kuwe. Akungethethi wena, Nkosi, ukuze abantu bazi ukuba ndibaxelele inyaniso. Siphe oko, Thixo, ndikucela egameni likaYesu, oko kube kanye ngaphezulu. Amen. Ngoku andinazi, ndiyabazi abanye abantu, ndiyayazi le nkwenkwe ehleli apha. Ndiyamazi uBilly Dawe ehleli kanye phaya, ndifuna uku apha ngumzalwane uBlair Rodney Cox. Kunzima ukubona khona phaya kweli cala, kanye kweli xesha andinakubona namnye umntu ngokwenene endimaziyo. Ngoku bangaphi ngaphakathi apha abaziyo ukuba ndingongaziwayo kuni? Phakamisani izandla zenu. Abaziyo ukuba andazi into malunga nani, phakamisa izandla zenu macala omabini. Bangaphi apha banento ethile engalunganga okanye into ethile abayaziyo ukuba andazi malunga nayo? Ningaziphakamisa izandla zenu. Ngoku iyakuba ngokupheleleyo, ngokuqinisekileyo, ngokupheleleyo, yengenakwenzeka kum ukuba ndazi nantoni malunga nani. Kungenjalo ngoko, beya kufanele ize ngesityhilelo esithile sikamoya. Kwaye ekubeni ndinixelele bonke obu busuku, kwaye nangobu busuku, ukuba akafanga, ulapha, kwaye uthembisile ukwenza kwa into enye. Kwaye uthembisile ukuba kuya kuza ixesha kwimihla yokugqibela ngokukama lakhe isine ekwisimo somntu phakathi kwabantu bakhe, kwaye enze kwa izinto ezinye aze atyhile kwa into enye umqondiso okwamnye kaMesiya. Bangaphi abayaziyo loo nto nina bafundi beBhayibhile? Niyazi ukuba leyo yinyaniso, yithini? Amen. Kufanele nonke nibe ngabafundi beBhayibhile. Ngoku ndiyazi ukuba engaqhelekanga ebantwini namhlanje, kodwa iseyinyaniso. Seso sizathu bangazange bamazi uYesu waseNazarete, babeyazi imigaqo yecawa zabo, kodwa babengamazi yena. Kodwa uza kanye ngendlela iBhayibhile etshiloyo. Hayi umfundi wezenkolo, hayi umbingeleli, uza njengomprofeti, kwaye abakhe yena zange bamamkele. Ngoku ukuba uThixo uya kuligcina ilizwi lakhe, kwaye ukuba kuyenzeka kuyenzeka iwele komnye othile endimaziyo, ngoko ndiyakuthatha omnye othile. Yabona, ndifuna umntu othile endingamaziyo, kwaye ndifuna nina nithandaze. Ngokujonga koko, umfazi omncinci ngelinye ixesha enobuthakathaka wayechithe imali yakhe ngoogqirha, babengenakumenzela nto ilungileyo. Kwaye wathi ngaphakathi entliziyweni yakhe, "Ukuba ndinokuchukumisa ingubo yalaa mntu, ndiyakuphiliswa." Ndiyalikhumbula ibali? Kwaye ke bonke kubo bazama ukumnqanda ukuba ahlale ngasemva, kodwa watyhudisa wade wachukumisa ingubo yakhe, wabuyela umva waza wahlala phantsi. Ngoku phulaphulisani kwaye emveni kokuba ikwenzile oko, emveni kokuba ikwenzile oko, uYesu waguquka wajika waza wathi, "Kubani ondichukumisileyo mna?" Uthena uPetros umpostile wamkhalimela yena. Wayenokutsho into ethile enje, "Nkosi, sikuthetha into elolo hlobo." Abantu bayakukholelwa ukuba kukho into engalunganga nawe, ngokuba xa wabacelayo ukuba mabatye inyama yakho kwaye basele igazi lakho, babesele becinga ukuba kukho into engalunganga. Kwaye uthi, "Ngubani ondichukumisileyo mna?" Utheni, "Isitwele sonke siyakuchukumisa wena." Wathi, "Ewe, kodwa ndiyabona ukuba mandla amkile kum." Olo yaluhlobo lochukumiso olwahlukileyo. Ngoku wonke umntu uyazi ukuba isidima ngamandla. Ndiye ndatyhafa, amandla amkile kum. Kwaye wabheka-bheka wajonga esihlweleni, wade wafumana umfazi omncinci, waza wamxelela ngethombe legazi lakhe. Kwaye wava emzimbeni wakhe ukuba elaa thombe legazi linqamkile. Ingaba injalo? Kwaye wathi, "Ukholo lwakho lukusindisile." Ngoba igama lesiGrike phaya ngoku sozo, othetha ngokuqinisekileyo, sindisiwe, emzimbeni okanye emoyeni. Into nje inye wasindisa, ungumsindisi wakho. Ngoku kuba lowo ibinguye izolo, kwaye indlela yenze ngayo ukubonakalisa ukuba wayengaphakathi kwabantu, uMesiya othenjisiweyo. Kwaye indlela azibonakalisa ngayo yena, kwaye ethenjisiwe iBhayibhile, uyakwenza kwa into enye ngoku. Akanakuyenza yena, akanakufaneleka ukuba enze kwa into enye. Nithi, ingaba utshilo malunga nokuphiliswa kogulayo? Ehe. AmaHebhere, iBhayibhile endisandula ukufunda kuyo utshilo ukuba uYesu Kristu ngoku ungumbingeleli wethu omkhulu onokuchukunyiswa zimvakalelo zobulwelwe bethu. Bangaphi abayaziyo ukuba yinyani? IBhayibhile ikutshilo oko. Ungumbingeleli omkhulu ngoku onokuchukunyiswa zimvakalelo zobulwelwe bethu. Ngoko ukuba isekwanguye umbingeleli omkhulu lowo wayenguye ngoko, uyakwenza njani ngoku? Uyakufuneka enze kwangendlela enye awenza ngayo ngoko ukuba ukwanguye umbingeleli omkhulu. Ngoku unga andingombingeleli wakho omkhulu. Unganichukumisa kwaye kungayakufana nje nokuchukumisa umyeni wakho okanye umzalwane wakho okanye nayiphi na umntu. Kodwa yeka ukholo lwakho lumchukumise yena, kwaye qaphela kwenzeka ntoni. Ngoku ukuba ndisisicaka sikaThixo kwaye ndinixelele inyaniso, uThixo uya kuyingqinela loo nto ukuba yinyaniso.
That Jesus Christ is the living tonight standing.
Kwaye iyakungqina ukuba uYesu Kristu uyaphila ngobu busuku eme apha. Ingaba injalo? Ngoku ninalo ukholo, nje icala libe linye ngexesha, icala libe linye. Ninalo ukholo khona apho, kungcono ndihlale kumboko okuthetha apha ngokuba abanakundiva. Umntu othile ujonge nje phezulu kuThixo kwaye wathi, "Thixo, la mntu akandazi, akukho nto ayaziyo malunga nam, ndingongaziwayo ngokugqibeleleyo kuye. Kodwa yenza ukholo lwam lukuchukumise wena, Nkosi, kwaye uyayazi ukuba yintoni ingxaki yam, Nkosi, wazi konke malunga nam, uyazi ukuba ndingubani." Ngohlobo olunye owaziyo ukuba uPetros yayingubani, ngokunye owamaziyo uNathaniyeli. Njengoko waziyo ukuba kwakuyintoni okwakungalunganga kunye nomfazi kunye nethombe legazi. Kwaye lo mntu undixelele ukuba usekwanguye izolo namhlanje naphakade. Ngoko, Nkosi, yenza ukholo lwam lukuchukumise wena. Kwaye ukuba uya kukwenza oko, kwaye ngokungenakuphosisa, azibonakalise yena apha. Bangaphi kuni abayikayomkholelwa yena ngentliziyo yenu yonke? Ukuba uyakwenza nje komnye okanye ababini okanye kwabathathu abantu esenzela ubungqina, uThixo anisikelele. Ngoku bawoThixo, oku ngokupheleleyo kukho sezandleni zakhe namnye umntu, kuya kufuneka ukuba ibe sisimanga esingaphezu kwendalo.
So I pray that you'll help me now, Lord. I'm in your hands.
Ke ndiyathandaza ukuba uya kundinceda ngoku, Nkosi. Ndisezandleni zakho. Yenza ngam njengoko ubona kufanelekile. Egameni likaYesu. Amen. Ngoku ningaphakuzeli. Nje thobeka ngentlonipho. Nithi, "Nkosi, ndiyakukukhonza wena." Kwaye leyo iya kuba yinyaniso oko ukuba ndinokuchukumisa ingubo yakho. Ngoko undiphendule ngalaa mntu iya kubonakalisa kum ukuba oko akutshiloyo kuyinyaniso. Injalo loo nto, bangaphi abakhe bawubona umfanekiso oko akukhanya, ikuso sonke isizwe, yonke indawo, inzululwazi ithabathile yayixilonga, kwaye yonke indawo. Ngoku ulapha, kanye ngoku, okwamnye othethe malunga nomtshato noqhawulo-mtshato. Okwamnye owayesentabeni wagungqisa induli emva phaya. Okwamnye osezantsi apha emlanjeni ngo-33. Ikwanguye izolo namhlanje naphakade. Okwanguye.
Now, there's a woman.
Ngoku nanku umfazi kwaye uqondile ngoku ukuba into ethile yenzekile. Okwa kukhanya kundanda kanye phezu kwakhe uhleli kanye apha inxibe isikipa esiluhlaza okanye into ethile. Andimazi umfazi, ndiyacinga singabangazaniyo omnye komnye. Ilungile loo nto. Uyakholwa ukuba uThixo unesidingo sento ethile, kwaye uyakholelwa ukuba uThixo angatyhila kum ukuba yintoni ingxaki yakho, kwaye ukuba uyayenza, ngoko uyakuyazi ukuba kufanele ukuba ibe ngamandla angaphezu kwendalo, ngokuba andikwazi wena. Kwaye kuya kufanela ukuba ize ngokungaphezu kwendalo kuxhomekeke koko ukucingayo ukuba kuko. Ungathabatha icala kunye nababingeleli uyibize umtyholi, okanye ungathabatha icala kunye nekholwa kwaye uyibize Thixo. Nayiphi oyikholelwayo kulapho umvuzo wakho uya kuvela khona. Ukuba uThixo uya kutyhila kum ingxaki yakho, ungamamkela yena njengesicamagushelo sakho ngaloo ngxaki. Andiyazi ukuba ingxaki yintoni, kodwa ndiyazi kwaye nawe uyazi ukuba into ethile iyenzeka. Ngoku mandikuxelele ukuba uziva njani, kwaye emva koko uyakwazi. Efudumeleyo ngenene emnandi ethuthuzelayo imvakalelo, ndijonga ngqo kuyo. Kokwakukhanya, ukukhanya okutyheli kundanda kula mfazi, kwaye inenekazi lihlutshwa ingxaki esiswini salo, iluhlobo lokukhulayo enjalo esiswini salo. Akasuki apha, hayi, ungowakude, ukusuka apha akunjalo. Injalo loo nto. Ngoba seWisconsin, ingaba injalo ngokuqinisekileyo. Ngoku uphilisiwe, ukholo lwakho lukusindisile. Ngoku ndixelele ngubani lo wala mfazi yamchukumisileyo. Ndingama25 eenyawo ukusuka kuye. Uchukumise uYesu Kristu, umbingeleli omkhulu. Niyayikholelwa loo nto? Ndijonge kumfazi endithethe naye. Lo mfazi ndijonge ngqo kuye kuba uthandaza kakhulu ngendoda. Undixelele ukuba ube enendoda, zange andixelele kwanto malunga nayo, kodwa igama lakhe ngunkosikazi Waldrop. Usuka ePhoenix, wavuswa ekufeni, kwaye ugqirha wakhe weza ne-x-rays, waza wabonisa umhlaza entliziyweni yakhe, wafela kumgca kuthandazelwa. Kudala kangakanani kwenzeka oko, unkosikazi Waldrop? 18 leminyaka egqithileyo, kwaye nanku uyayihleli ngobu busuku ubungqina obuphilayo. Ugqirha wakhe uzile emhlanganweni ezise wathi angaphila njani umfazi, kodwa nanku uya kwaye akukho phawu lwayo. Uzise omnye uthile kwaye uthandazela yena. Ngoku iyafa iswekile. Ngoku oko ndiyakwazi. Kodwa ekubeni ukuthandaza, uyazi andazi ukuba ingubani nkosikazi Waldrop. Isuka eMissouri, kwaye igama layo ngumnumzana Cooper. Injalo loo nto, ngoku uyakholwa ungabuyela ekhaya uphile, mhlekazi. Kuxhomekeke kuwe ukuba uya kuyikholelwa. Nangumfazi, kwaye uhlutshwa imeko yesifuba, ukuminxana. Akangowalapha, uhleli khona phaya esihlweleni, kanye khona phaya. Ndiyathemba uyafumana. Akangowalapha, ungowaseGeorgia. Sazana Makeni, uyakholwa ngentliziyo yakho yonke, kwaye ukholwa ukuba uThixo uyakuphilisa. Ndima ngeenyawo zakho ukuba ungongaziwayo kum, kwaye oko yinyani.
Jesus Christ heals you.
UYesu Kristu ukuphilisile. Uyakholwa? Emva kwam, kukho indoda ehleli emva kwam, uqhagamshelana noThixo. kwaye oko akufunayo unosana olunengxaki entliziyo kwaye olwasana lunokundumzela entliziyweni yalo ke ugqirha utshilo kwaye igama lala ndoda ngumnumzana Cox.
Stand up, Mr. Cox.
Phakama mnumzana Cox kwaye wamxelela uSara wayekucinga emva kwakhe kanye ukunqumla phakathi kwezitulo kusuka kuyo emva kudana yindoda engasuki apha kodwa isuka eNew Mexico. Andizange ndayibona ebomini bam, ndijonge ngqo kanye kuyo ngoku kwaye isemva kwam. Isuka eNew Mexico kwaye indoda inentombi enomdla kuyo kwaye intombi inento ethile engalunganga kunye nomlomo wayo. Iyi inkalakahla emlonyeni wayo yiyo engalunganga. Kwaye igama lendoda ngumnumzana West. Ungaphakama mhlekazi. Ndingongaziwayo kuyo ngokugqibeleleyo, kodwa inkosi uThixo uyakumphilisa umntwana wayo. Niyayikholelwa ngoku ngentliziyo zenu zonke. Bangaphi kuni abakholelwayo ngoku ngentliziyo zenu zonke? Ngoku akanguye uYesu Kristu okwanguye izolo namhlanje naphakade. Niyamamkela yena ngoku njengomsindisi wenu, phakamisa isandla sakho. Uyakholelwa kuye njengomphilisi wakho. Naku kuhleli umntu apha ukhubazekileyo okanye into ethile olele kumandlalo. Ungandiva ngalo mboko okuthetha? Andikwazi wena, ungumfazi nje olele phaya. Ukuba bendinako ukukuphilisa, bendiya kuyenza loo nto. Andinakuphilisa. Kulungile, yindoda nje evuyayo, umntwana wayo ebephilisiwe. Andikwazi wena, ungumfazi kwaye mna ndiyindoda. Eli lityeli lokuqala sidibana ebomini, ndiyacinga. Aba bantu, abakuzisileyo, ngokuphandle lityeli lakho lokuqala apha, basandula ukukuzisa. Usuka kude, usityekelwe kukufa. Unomhlaza, asiko kukhubazeka, ngumhlaza. Ogqirha abanakwenza nto yimbi ngawe, nyani. Kwaye uqinisekile ngokufa, abo ugqirha abanakwenza nto yimbi ngawe. Ngenye imini kwakukho abaneqhenqe abathathu behleli esangweni leSamari. Kwaye bona abaneqhenqe bathi, utheni le nto sihleli apha de sife, ngokuba bonke abagulayo balambele ukufa, kwaye besitya abantwana babo. Bathi, ukuba sihle saya kwinkampu yotshaba amaSiriya, ukuba basibulele, siza kufa nakanjani. Kwaye ukuba basisindisile siya kuphila. Kwaye bathabatha elo thuba. Kwaye ngolwakholo abazange basindise nje kuphela iziqu zabo, kodwa iqela lonke. Ngoku uza kufa ukuba ulele apho. Kodwa akucelwa ukuba uye kwinkampu yotshaba, kodwa umenyelwe endlwini kabawo. Uyafa ngumhlaza, akunakuphila ngaphandle kothixo. Akungowa kule dolophi, akusuki apha, uhambe indlela ende, ngowasemila uki, inyani leyo. Injalo loo nto, ndiyayibona idolophi, ndiyayazi injalo loo nto, uyakholwa, uyakumamkela uThixo ngoku njengomphilisi wakho. Ukuba uyakukwenza, akukhathaliseki nokuba utyhafe kangakanani, ulala ebhedini kangakanani. Ndiyakholwa, kwingxaki yakho, ndiyakuphakama egameni likaYesu Kristu. Kwaye ndiwuthabathe lamandlalo ndigoduke, kwaye ndiphile eluzukweni lukaThixo. Ingaba uya kundithobela njengomprofeti kaThixo, ngoko phakama uhambe, phila.
Don't be scared, get up off the cot. God will make you well.
Sukoyika, phakama usuke emandlalweni, uThixo uya kukwenza uphile, yabona? Umntu othile makambambe ukuze abe nokuphakama kwaye afumane amandla. Uyamkholelwa uThixo, niyeke nje ufumane amandlana amancinci, uyakulunga. Yiyo leyo dade, nanko ke egameni lenkosi uYesu. Masiphakame kwaye sinike uThixo indumiso. Isekwanguye izolo namhlanje naphakade. Hamba kwaye inkosi uYesu Kristu ikusikelele.